This message, Going Beyond the Camp, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, 19th July 1964, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lomyalezo, ukuphumela ngaphaya kweminquba, washunyayelwa ngumzalwane William Marion Branham, ngokuhlwa ngecawa ngoJulayi ngoweshumi elinesithoba we-1964 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
Let's remain standing just a moment.
Masiqhubeke simile nje ithutyana.
Dear God, we are grateful to you for this another privilege to stand in the house of God and worship the living God.
Thixo othandekayo, sinombulelo kuwe ngeli lelinye ichamu lokuma endlwini kaThixo kwaye sinqule uThixo ophilayo.
We're so grateful that we are still granted this privilege in the land.
Sinombulelo kakhulu ukuba sisaphiwe eli chamu emhlabeni.
And now we're thankful for these faithful people too, Lord, that have come many miles, hundreds of miles, many of them.
Kwaye ngoku sinombulelo ngaba bantu banyanisekileyo ngokunjalo Nkosi abazileyo kwimayile ezininzi, amakhulu emayile, abaninzi babo.
And some of them will try to storm their way back tonight down the highways, across the highways.
Kwaye abanye babo bayakuzama ukunyanzela indlela yabo ukujika ngobu busuku ezantsi kwimigaqo ephezulu ukunqumla imigaqo ephezulu.
God, I pray that you will be with them and help them. Guide them, O Father.
Thixo, ndiyathandaza ukuba uya kuba nabo kwaye ubancede bakhokele o bawo.
We thank thee for this little shower of rain that's cooled the air for us. Temporarily.
Sibulela wena ngolufazana luncinci lwemvula ethe yasipholisela umoya okwethutyana.
And Father, we pray that you'll meet with us tonight in thy word.
Kwaye bawo siyathandaza ukuba uya kuhlangana nathi ngobusuku elizwini lakho.
For that's why we have assembled, Lord, is to meet you in the word.
Ngokuba seso sizathu sihlanganisene Nkosi kukudibana nawe elizwini.
Help us, Lord, that our gathering will be so beneficial to your kingdom, and that we might be so helped that we might help others.
Sincede, Nkosi, okokuba ukuhlangana kwethu kuya kuba inzuzo enkulu ebukumkanini bakho, nokokuba sibe nokuncedakala kakhulu, ukuba sibe nokunceda abanye.
Grant these things, we ask in Jesus' name, amen.
Siphe ezi zinto sizicelayo egameni lika Yesu. Amen.
You be seated.
Ningahlala.
Having just a few private interviews in there and just before the meeting started.
Ukuba nolumbalwa nje udliwanondlebe lwabucala khona phaya kwaye nje ngaphambi kokuba umhlangano uqalise.
Billy had given me such a load of them that I hardly know which way to start.
Ubili undinike wona umthwalo wazo de kwanzima ukwazi ukuba yeyiphi indlela emandiqale ngayo.
But we are praying that God will bless you for your effort of staying over for the evening service.
Kodwa siyathandaza ukuba uThixo uyakunisikelela ngemigudu yenu yokuhlala nigqithise ngenkonzo yangorhatya.
Now, God willing, next Sunday morning, I'll be having a service again.
Ngoku uThixo ethandile kusasa ngecawa elandelayo, ndiyakuba ndine nenkonzo kwakhona.
I just talked to the pastor and it's all right with them.
Ndithethe nje kumalosi kwaye kulungile konke konke ngakubo.
And now, I wish I had the time to recognize every good friend that I have in here, but I know you're waiting, it's hot.
Kwaye ngoku ndinqwenela bendinexesha lokuqonda sonke isihlobo endithenda naso khona apha kodwa ndiyazi niyalinda kushushu.
And I'll just omit that time and just say this, God bless you.
Kwaye ndiyakulishiya elaa xesha ndize nje nditsho oku uThixo anisikelele.
You know, I don't know of any greater thing that anyone could ask for me than to say God bless you. Eh?
Niyazi andazi nanye into enkulu anokuthi nabani andicelele yona kunokuthi uThixo anisikelele, yabona?
If he'll do that, that's all I need. Just that.
Ukuba uya kuyenza lonto, ilonto kuphela endiyidingayo nje oko.
I think that's the greatest word in the dialect. God bless you.
Ndicinga lelona gama likhulu kwintetho uThixo akusikelele.
And I know he does.
Kwaye ndiyazi uyayenza.
And as I said to the wife a few moments ago, I was trying to take a bath and I couldn't get dry. I dry off and then it's wet again.
Kwaye njengoko ndichilo kumfazi kwithutyana elimbalo eligqithileyo, bendizama ukuhlamba ndaze andakwazi ukoma, bendiya kuzomisa kwaye emva koko bendisiba manzi kwakhona.
I dry off and I couldn't get my shirt on even.
Bendiya kuzomisa kwaye bendingenakho ukunxiba ihempe yam nayo.
And it's a little different out in Tucson. It's about twice as hot, but then you don't have any perspiration.
Kwaye kohluke kancinci ngaphandle eTucson, kumalunga nokuphindwe kabini obu bushushu, kodwa ngoko akunakho kwaphela kubila.
There's no moisture in there, so it dries it up as soon as you get out.
Akukho kufuma emoyeni ke iyayomisa kwamsinya nje uphuma.
You set a pan of water there and it's gone.
Ubeka imbiza emanzi phaya kwaye amkile.
You can't perspire because it just takes it away from you before you can perspire.
Akunakubila ngoba kuya kuthabatha kuwe ngaphambi kokuba ungabila.
You perspire right, but you never see it.
Uyabila kulungile kodwa kusokuze ukubone.
So here I'm trying to have an awful time getting dry.
Ke apha bendizama ukuba nexesha elibili lokomisa.
So and I'm soaking right now.
Ke kwaye ndithe tixi kanye ngoku.
Being back in the room there, we had 7 or 8 people in that were emergencies and that had to be seen right away.
Bendisemva egumbini phaya kwaye besinesixhenxe okanye isibhozo sabantu ngaphakathi ebebengxamisekile kwaye bekufanele babonwe ngoko nangoko.
Now, the reason that I have you to stay and asked you to come is because I feel that it's beneficiary to us.
Ngoku isizathu endinenze nahlala kwaye ndanicela nize kungokuba ndiva ukuba kuyinzuzo kuthi.
I wouldn't do that, friends. I think too much of you to do that just to come to hear somebody or listen to what I have to say or something.
Andinakuyenza loo nto zihlobo. Ndicinga lukhulu ngani ukuba ndenze loo nto nje ukuza ukuva umntu othile okanye ukuphulaphula koko bendiya kutsho okanye into ethile.
I wouldn't do that. That wouldn't be right.
Bendingenakuyenza loo nto ibingasayi ukuba yelungileyo.
It wouldn't show my love to you just to come like that.
Ibingasayi ukubonakalisa luthando lwam kuni nje ukuza ngolo hlobo.
And I don't believe it you come, though I know you love me as I love you.
Kwaye andikholwa ukuba nize, nakubeni ndiyazi ukuba niyandithanda njengoko ndinithanda.
And so I know that. Or you wouldn't do the things that you do.
Kwaye ke ndiyakwazi oko, okanye beningayi kuzenza izinto enizenzayo.
So I think enough of you that I wouldn't have you sit in the heat and things like this if I didn't think it was something to help you.
Ke ndicinga ngokukhulu ngani kokuba andinakunenza nihlale ebushushwini kanye nezinto ezinje ngezi ukuba bendingacingi ukuba ibe yinto ethile yokuninceda.
And before I come here, I always try my best before God to pick out a little something of Scripture of some way and ask His guidance the last thing before leaving.
Ngoko ngaphambi kokuza apha, ndisoloko ndizama ngokungcono kwam phambi kothixo ukuchonga into encinci ethile, isibhalo senye indlela, ndize ndicele inkokhelo yakhe, into yokugqibela ngaphambi kokuhamba.
Help, Lord God, somehow. Give all you can to them, dear people.
Nceda, Nkosi Thixo, ngandlela ethile banike konke onako bona abantu abalungileyo.
And I expect and do believe that I'll always live with you.
Kwaye ndilindele, kwaye ndikholelwa, okokuba ndiyakusoloko ndihleli kunye nani.
I believe that this is the shortest space that we have while we stand together like this.
Ndiyakholwa ukuba esi sesona sithuba sifutshane esinaso ngelithuba simile sonke ngoluhlobo.
We will be together in eternity.
Siya kuba kunye kunaphakade.
I do that. I believe that.
Yabona, ndiyakwenza oko, ndiyakholwa koko.
And I want to help him.
Kwaye ndifuna ukuninceda.
And if I say anything wrong, the Heavenly Father knows it's not because I'm intending to do it.
Kwaye ukuba nditsho nantoni engalunganga, uba wasezulwini uyazi, asikokuba ndijonge ukuyenza loo nto.
It's because I do it not knowing, I'll be ignorantly doing it.
Kungokuba ndiyenza ngokungazi, ndiyakube ndiyenze ngokungazi.
Therefore, knowing that you are my responsibility and all my hands for the gospel, I always want to keep you right in the pages of this Bible.
Ngenxa yoko ndisazi ukuba niluxanduva lwam kwaye nisesandleni zam ngenxa yevangeli, ndiyakusoloko ndifuna ukunigcina lilungele kumacwecwe ale Bhayibhile.
Many times people come to me and said, Brother Branham, if you'll just step out here and say, Thus saith the Lord to my little child that's sick, it'll be well.
Kwaye ndi ngamaxa amaninzi abantu bazile kum baze bathi mzalwane Branham ukuba ungaphumela nje apha uthi itsho inkosi kumntwana wam omncinci ogulayo yakuphila.
Go out there and you say it'll get well. That's all I want you to do.
Phumela phaya uze nje uthi iyakuphila, yiloo nto yonke ndifuna wena uyenze.
Now that is loyal and lovely. How I appreciate that.
Ngoko oko kuthembekile kwaye kuyathandeka indlela endincoma ngayo.
But you know, I can't do that until he tells me first. See?
Kodwa uyazi, andinakuyenza loo nto ade andixelele kuqala, yabona?
I can pray for the child, do all I can.
Ndingathandaza ngomntwana ndenze konke endinako.
But you see, what if I went out there under enthusiasm and said that?
Kodwa uyabona ungathini ukuba ndinokuphumela phaya phantsi kokuthabatheka ndize nditsho oko?
See, if I said, Thus saith the Lord, it really would just be, Thus saith my enthusiasm.
Yeah.
See? And then it might happen and it might not happen.
Yabona ukuba ndithe itsho inkosi, iyakuba njengu, kutsho ukuthabatheka kwam. Yabona, kwaye isenokwenzeka, kwaye isenongenzeki.
But then what if that same person is under my enthusiasm and it didn't happen?
Kodwa ngoku ngathini ukuba kwala mntu mnye uphantsi kokuthabatheka kwam kwaye ingenzeki?
Then that person might be in a case sometimes between life and death. Then where would their confidence be?
Ngoko la mntu angaba kwingxaki ngaxesha lithile phakathi kobomi nokufa, ngoko kuya kuba kuphi ukuthembela kwabo?
They'd be afraid that I might be under enthusiasm again, see?
Bayakoyika ukuba ndiyakuba ndiphantsi kokuthabatheka kwakhona, yabona?
So when I say it, I want to be dead earnest that it's right with all I know.
Ke xa ndiyitsho ndifuna ukunyanisa ukufa ukuba ilungile ngako konke endikwaziyo.
And then when he speaks to me, I can just say what he showed me.
Kwaye xa ethetha kum ndingatsho nje oko andibonisa kona.
Whether it's good or bad, I have to say it.
Nokuba kuhle okanye kubi, kufanele ndikutsho.
Sometimes it's not pleasant to tell people those things.
Kwaye ngamanye amaxesha akumnandanga ukuxelela abantu ezo zinto.
But yet I'm just as duty bound to tell people the evil things that will befall them as I am duty bound to tell them the good things that will befall them.
Kodwa noko ndingobophelelekileyo nje ekubeni ndibaxelele abantu izinto ezimbi eziya kubehlela, njengoko ndingobophelelekileyo kubaxelela bona izinto ezinhle eziya kubahlela.
And after all, we want the will of the Lord.
Kwaye emva koko, sifuna intando yenkosi.
Sometimes the will of the Lord is contrary to our desires.
Ngamanye amaxesha intando yenkosi ichasene kwiminqweno yethu.
But still, if we want the will of the Lord, it's just as precious to know that the evil will befall us if it is the will of the Lord.
Kodwa kunjalo, ukuba sifuna intando yenkosi, kuhle nje kakhulu ukwazi ukuba ububi buya kusehlela ukuba intando yenkosi.
Whether it be good or evil, it's the will of the Lord that we want done.
Nokuba intle okanye imbi, intando yenkosi esifuna yenziwe.
And I know we look at it in that manner.
Kwaye ndiyazi sijonga kuyo ngolwa hlobo.
Now, I know the brethren here usually have a 30 minutes, 20 to 30 minutes message on Sunday night.
Ngoku ndiyazi abazalwane apha basoloko beba namashumi amathathu emizuzu, amashumi amabini ukuya kumashumi amathathu emizuzu omyalezo ngecawa ebusuku.
And I don't know whether I can do that or not, so I'm just going to do the best I can.
Kwaye andazi nokuba ndingakwenza oko okanye hayi, ke ndiyakwenza nje ngokungcono endinako.
I think there's a baptismal service immediately at this.
Ngoku ndicinga ukuba kukho inkonzo yobhaptizo kwakamsinya emva koku.
I heard they baptized a great group of people this morning.
Ndivile babhaptize iqela elikhulu labantu ngale ntsasa.
Constantly there's baptism going on here all the time.
Ngokuthe rhoqo kukho ubhaptizo oluqhubekekayo apha lonke ixesha.
Ministers, Methodists, Baptists, Presbyterian, Church of God, Lutheran, whatever it is, are coming and being baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Abalungiseleli, amawisile, amabhaptisi, amarhabe, ibandla likaThixo, amaLutere, nantoni eyiyo, bayeza baze babhaptizwe egameni lenkosi uYesu Kristu.
And before God, when I have to stand at the judgment bar, I've got to answer for that.
Kwaye phambi koThixo xa kufanele ndime kwisihlalo somgwebo kufanele ndiphendule ngoku ya.
And if I was just as clear in my thoughts of being justified in everything in my life as I am of that, I'd be ready for the rapture right now.
Kwaye ukuba bendicacelwe nje ezincingeni zam zokugwetyelwa kwinto yonke ebomini bam njengoko ndinjalo ngoku ya, bendiya kuba ngolilungeleyo uqilo kanye ngoku.
For I know that is the gospel truth. See, that is the truth.
Ngokuba ndiyazi ukuba oko yivangeli yenyaniso. Yabona, oko yinyaniso.
There's not one scripture in the Bible where anybody was ever baptized in any other way but in the name of Jesus Christ.
Akukho nasinye isibhalo eBhayibhileni apho nabane wakhe wabhaptizelwa nakweyiphi engenye indlela kodwa egameni likaYesu Kristu.
The commission of Father, Son, and Holy Ghost is only go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost.
Umyalelo kayisenyana nomoya oyingcwele kuphela, hambani ke ngoko nibafundise kuzo zonke intlanga nibabhaptize egameni likayisenyana moya oyingcwele.
Not call this title over him, but baptize him in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, which is the Lord Jesus Christ.
Hayi ukubiza ezi zihloko phezu kwabo, kodwa babhaptizeleni egameni likayisenyana moya oyingcwele, nto leyo ingu inkosi Yesu Kristu.
Everybody in the Bible was baptized in the name of Jesus Christ.
Wonke ubani eBhayibhileni wabhaptizelwa egameni likaYesu Kristu.
And the Bible says that whosoever shall take one word out of it or add one word to it in any way, woe unto them.
Kwaye iBhayibhile ithilo ukuba lowo uyakuthi aphungule nalinye ilizwi kuyo okanye ongeze igama elinye kuyo nangayiphi indlela usizi kubo.
So I have enough I have to fear about besides adding something or taking it from the scripture.
Ke ndinokwaneleyo endifanele ndoyike malunga nako ngaphandleni kokongeza into ethile okanye ndiyisuse esibhalweni.
It's got me in trouble many times, but I stay right there. He is my defense.
Indifake engxakini amaxesha amaninzi kodwa ndihleli kanye apho ulukhuselo lwam.
It's caused me to separate from a many friend. They've parted from me because of that.
Indenze ndazahlula kwizihlobo ezininzi bamkile kum ngenxa yaloo nto.
But just as long as I keep this friend here, the Lord Jesus, and he is the word.
Kodwa nje okoko ndisagcine lo mhlobo apha inkosi uYesu kwaye ulilizwi.
No matter rugged be the path, hard is the way, he come the same way.
Akukhathaliseki nokuba ingamaginxiginxi indlela, inzima indlela, uza ngendlela enye.
And if they call the master of the house Beelzebub, how much more will they call those of his disciples?
Kwaye ukuba babiza umnini indlu Belizabhule, kobekelaphi ukubabiza abo bangabafundi bakhe.
Now the Lord be with you all and bless you through the week and give you the best that I can pray for God to give you is my prayer.
Ngoku inkosi ibe nani nonke, kwaye inisikele kuyo iveki, kwaye ininike okungcono endinokuthandazela ukuba uThixo aninike, ngumthandazo wam.
Now we are going to read from the precious word.
Ngoku siza kufunda kwelixabisekileyo ilizwi.
And I remember again Wednesday night. Is there any midweek prayer service or anything?
Kwaye ngoku khumbulani kwakhona ngolwesithathu ebusuku ingaba kukho inkonzo yomthandazo phakathi evekini okanye nantoni na.
Monday and Tuesday night is cottage prayer meetings, I guess the people know.
Ngomvulo kunye nolwesibini ebusuku yimihlangano yomthandazo wasendlini, ndiyaqikelela abantu bayazi.
Brother Junior Jackson, is he in the building?
Umzalwane uJunior Jackson ingaba usesakhiweni?
Brother Jackson, he's here, Brother Jackson.
Ewe kanye ngapha. Ulapha, umzalwane Jackson.
All right, another Brother Jackson here.
Kulungile, ndi omnye umzalwane Jackson apha ndi.
Brother Don Ruddle, is he in the building tonight? Brother Don over here. And many of the other brethren, I see the brethren here from Arkansas and Louisiana and different places around the country.
Kwaye umzalwane Don Rudel ingaba ulapha esakhiweni ngobusuku. Umzalwane Don khona angapha. Kwaye abaninzi babo abazalwane ndiyababona abazalwane apha abasuka eKansas kunye neLouisiana kunye nendawo ezahlukileyo jikelele elizweni.
And I have some elderly brethren here tonight too.
Kwaye ndinothile omdala umzalwane apha ngobusuku ngokunjalo.
I have Brother Thomas Kidd sitting over here to the right, be 84 years old in a few days.
Ndinomzalwane uThomas Kidd ehleli khona ngapha ekunene enamashumi asibhozo anesine eminyaka budala kwintsuku ezimbalwa.
And about 3 or 4 years ago, operated for prostate trouble and was dying with cancer.
Kwaye malunga nesithathu kanye isine seminyaka igqithileyo, watyandelwa ingxaki yomhlaza wamadoda, kwaye wayesifa ngumhlaza.
The doctor just laid him back to die.
Ugqirha wamlalisa nje ukuba afe.
And I like to ruin my old car getting to him up in Ohio.
Kwaye ndiphantse ukumosha inqwelo yam endala ukuya kufika kuye phezulu eOhio.
And the Lord Jesus healed him sound and well.
Kwaye inkosi uYesu yamphilisa kakuhle nalungileyo.
And here he and his little companion tonight, many of you know them, maybe some don't.
Kwaye nangu yena kunye neqabane lakhe elincinci ngobusuku, kwaye abanintsi benu niyabazi, mhlawumbi abanye ababazi.
But here is a man and woman that was preaching the gospel before I was born.
Kodwa nansi indoda kunye nomfazi ababeshumayela ivangeli phambi kokuba ndizalwe.
Think of that, and I'm an old man.
Cinga ngoko kwaye ndiyindoda endala, yabona?
Now, and I look at them and them still going. Then I take courage.
Ngoku ndijonga kubo kwaye bona besahamba, ngoku ndithabatha inkuthazo.
All of us know Brother Bill Dow sitting here in the corner.
Songe kuthi siyamazi umzalwane uBilly Dow ehleli apha ecaleni.
And oh how thankful we are for all of God's great blessings.
Kwaye oh sinonjani umbulelo ngazo zonke insikelelo ezinkulu zikaThixo.
May he continue to be with us until that last trumpet blows. And you know we'll be caught up together to meet the Lord in the air.
Zanga zingaqhubekeka zibe nathi lide ixilongo lokugqibela lihlokome kwaye niyazi siyakuqwilelwa sonke ngokudibeneyo kuhlangana nenkosi esibhakabhakeni.
Think of it, missing people they can't see you no more, but you're getting together with the rest of the group.
Icinge loo nto abanyamaleleyo abantu abasayi kukubona kwakhona kodwa uyakuhlangana kunye neqela lonke.
They which are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent or hinder the word of those which are asleep, not dead.
Abo abasabudlayo ubomi bayakuba besekho ekufikeni kwenkosi abasayi kubaphangela okanye kubathintela igama lithi abo balele hayi abafileyo.
No, Christians don't die. They're just taking a little rest. That's all. Oh my.
Hayi amaKristu akafi, bathabatha nje ukuphumla kuncinci, yabona, yilonto yonke, oh bethu.
And the trump of God shall sound and the dead in Christ shall rise first. appear to many.
Kwaye icilongo likaThixo liyakuhlokoma, kwaye abafele kuKristu bayakuvuka kuqala, babonakale kwabaninzi.
And all at once you happen to stand and look at, well, there's a brother, and you know it ain't long.
Kwaye bonke ngaxeshanye, kwenzeka ukuba ume, kwaye ujonge, kwaye kulungile, nangu ya umzalwane, kwaye uyazi, aliselide.
In a few minutes we'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye.
Kwimizuzu embalwa siya kuguqulwa ngesiquphe ngokuqhwanyaza kweliso.
And together with them be missing on earth. Caught up to meet the Lord in the air.
Kwaye ngokuhlangana kunye nabo sinyamalale emhlabeni, siqhwilelwe phezulu ukuya kuhlangana nenkosi esibhakabhakeni.
And to think with all that we have seen in the scriptures and the clear cut vindications of the hour that we're living in, it could happen before the service ends. Just think of that this night.
Kwaye ukucinga nako konke esikubonileyo ezibhalweni nobungqina obucacileyo beyure esiphila kuyo inokwenzeka phambi kokuba inkonzo iphele, cinga njengoko ngobu busuku.
Then by that we approach his word. While we turn to Hebrews the 13th chapter, and we are going to read from the 10th to the 14th verse.
Ngoko ngako oko sisondela elizwini lakhe ngelixa sithila kumaHebhere isahluko seshumi elinesithathu kwaye siza kufunda ukusuka kumqolo weshumi ukuya kumqolo weshumi elinesine.
Of Hebrews 10 and pardon, Hebrews 13, 10 to 14.
SamaHebhere ishumi kwaye okanye uqolo amaHebhere ishumi elinesithathu ishumi ukuya kwishumi elinesine.
Now, as I've said, when we pledge allegiance to our flag, which is fine, we always stand while we pledge allegiance.
Ngoku, njengoko bendichilo, si, xa sibhambathisa kumbuso kwiflag yethu, nto leyo ilungileyo, sisoloko sisima ngelixa sibhambathisayo kumbuso.
And all other great events we stand in respect to our salute and so forth to our nation.
Kwaye zonke ezinye iziganeko ezikhulu siyema ukunika intlonipho okanye sikhahlele nanjalo kwisizwe sethu.
And when they're playing the Star Spangled Banner, we stand at attention.
Kwaye xa bedlalayo the Star Spangled Banner, siyema sinike imbeko.
And as Christian soldiers, let's stand at attention while we read the Word of God.
Kwaye njengamajoni obuKristu, masime sinike imbeko ngelixa sifunda ilizwi likaThixo.
Listen close to the reading of the Word.
Phulaphulisisa ekufundweni kwelizwi.
The reason I like to read it, my words may fail, but His won't.
Isizathu endithanda ukulifunda lona, amazwi am angasilela kodwa wakhe akasokuze.
So if I read his word alone, you'll be blessed.
Ke ukuba ndifunda ilizwi lakhe lodwa, niyakusikeleleka.
10th verse of the 13th chapter of Hebrews.
Umqolo weshumi wesahluko seshumi elinesithathu samaHebhere.
We have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
Sine sibingelelo thina abangenagunya lakudla kuso abo bakhonza umnquba.
For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp.
Kuba ezo zinto ziphilileyo zigazi lazo lingeniswa ngenxa yesono kweyona ngcwele nguye umbingeleli omkhulu zitshiswa ngaphandle kweminquba.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
Kungoko atheno Yesu ukuze abangcwalise abantu ngelilo lakhe igazi weva ubunzima ngaphandle kwesango.
Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.
Masiphume ke ngoko siye kuye ngaphandle kweminquba sithwele ingcikivo yakhe.
For here we have no continuing city, But we seek one to come.
Kuba apha sinamzi uhleliyo, kodwa singxamele lo uza kuza.
Lord God, who is responsible for this word and responsible for taking care of it down through the ages to see that it's come to us unadulterated.
Nkosi Thixo, onoxanduva ngeli lizwi kwaye enoxanduva lokulinakakela lona ukuhlangazo izigaba ukubona ukuba liza kuthi lingakrexezwanga.
It is pure virgin word of God.
Linyulo ilizwi elimsulwa likaThixo.
We so cherish it in our hearts at this moment.
Sililondoloze kakhulu lona izinhliziyweni zethu ngelithuba.
Break this text up, Lord, into a context for us tonight that we, the children of man, might understand the bidding of God.
Qhekeza esi siqendwana Nkosi, usenze sibe ngumxholo wethu ngobusuku. Ukuze thina abantwana bomuntu sibe nokuqonda kuyalela kukaThixo.
For we asked it in Jesus' name, amen.
Kuba sikucela oko egameni likaYesu, amen.
My subject for this evening is going beyond the camp.
Isifundo sam ngolu rhatya ngu ukuphumela ngaphaya kweminquba.
It's quite a little subject, it's a little odd, but you know, usually we find God in odd things.
Iluhlobo oluthile lwesifundwana esincinci esingaqhelekanga, kodwa uyazi, sisoloko simfumana uThixo kwizinto ezingaqhelekanga.
The world gets so set in a custom thing that anything irregular from the regular trend, it becomes odd.
Ihlabathi lingena kwizinto ezizizithethe de nantoni engaxhaphakanga ekuxhaphakeni kwesiqhelo iba yengaqhelekanga.
As I preached here a few days ago at the tabernacle on the oddball.
Njengoko ndishumayele apha kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo apha emnqubeni ku ongaqhelekanga.
And the farmer is an oddball to the businessman an oddball to the farmer.
Kwaye umfama ngongaqhelekanga kusomashishini, usomashishini ngongaqhelekanga kumfama.
The Christian is an oddball to the unbeliever and so forth.
UmKristu ngongaqhelekanga kwikholo ongakholwayo nanjalo njalo.
You have to be somebody's fool.
Kufanele ukuba ube sisidenge sothile.
So anything unusual, it makes you kind of a fool to the regular trend.
Kena ntoni engaqhelekanga ikwenza uhlobo oluthile lwesidenge ekuxhaphakeni kwesiqhelo.
And therefore, God's people and His prophets and His messengers through the age have carried His message from the Word has been considered fools to the outside world.
Kwaye ngoko ke abantu bakaThixo kunye nabaprofeti bakhe, kunye nabathunywa bakhe, kuso isigaba, abathwala umyalezo wakhe ukusuka elizwini babethathwa kwezidenge kongaphandle.
Noah was a fool to his great intellectual world that he preached to.
UNoah wayesisidenge kwihlabathi elalikrelekrele kakhulu lakhe owayeshumayela kulo.
Noah was certainly a fool to Pharaoh with his foot on the throne and then forsake it for a bunch of mud daubers as they thought.
UNoah wayesisidenge ngenene kuFaro enonyawo lwakhe kwisihlalo sobukhosi aze emva koko abushiye ngenxa yegquba labombi bodaka njengoko babecinga.
And Jesus was a fool to the people.
Kwaye uYesu wayesisidenge ebantwini.
And all the rest of them that's worked and lived for God has been considered fools.
Kwaye bonke kubo babesebenza baze baphilela uThixo babethathwa izidenge.
They have to go beyond the camp that they had.
Kwafanele baye ngaphaya kweminquba ababenayo.
More and more I am made to believe that people are not getting to Christ.
Ngaphezulu, ngangaphezulu, ndenziwe ukuba ndikholelwe ukuba abantu abafikeleli kuKristu.
Now I am here to try to help in every way that I can and make my statements as clear as I know how to make them, and you suffer with me if you will.
Ngoku ndilapha ukuzama ukunceda ngandlela yonke ndinokuba nayo kwaye ndenze intetho yam icace kangangendlela endaziyo ukuba ingenziwa njani kwaye ningabulaleka nam ukuba ninganakho.
As I look and preach across the nation and watch the people, I'm fully persuaded that the people are not getting to Christ.
Njengoko ndijonga kwaye ndishumayela ukunqumleza isizwe kwaye ndiqaphele abantu ndiqondisiwe ngokugcweleyo ukuba abantu abafikeleli kuKristu.
And I believe that it's the enemy that's thrown this hindrance.
Kwaye ndiyakholwa ukuba lutshaba olubeke esi sithintelo.
Because the reason I believe this, he is not the object that they have been pointed to.
Ngokuba isizathu ndikholelwa oku akayonto abalathiswa kuyo.
They have either been pointed to a dogma or a doctrine or a party or experience or a sensation or something like that instead of being pointed to Christ the Word.
Baye mhlawumbi balathiswe kumgaqo okanye imfundiso okanye iqela okanye amava okanye imvakalelo okanye into ethile enjengaleyo endaweni yokukhonjiswa kuKristu ilizwi.
That's why I think that people are resting their eternal destination upon some dogma or some sensation.
Yiloo nto ndicinga ukuba abantu babeke isiphelo sabo sikanaphakade phezu komgaqo othile okanye imvakalelo ethile.
Like some say, I danced in the spirit, I spoke with tongues, I felt fire run over me.
Njengoko abanye besithi, ndingqunqe ndikumoya, ndithethe ngelwimi, ndive umlilo ubaleka apha kum.
And do you know all those things can be impersonated by the devil?
Kwaye uyazi zonke ezo zinto zingalinganiswa ngumtyholi.
There's just one thing that he cannot impersonate, that's the word.
Kukho nje into enye engenakuyilinganisa, elo lilizwi.
In the debate between he and Jesus, each time Jesus defeated him, it is written, the word.
Kwingxoxo mpikiswano phakathi kwakhe noYesu ngalo lonke ixesha uYesu wamoyisa kubhaliwe ilizwi.
And I believe today that the reason that people are not coming to Christ is because they are pointed, many of them, to a denomination.
Kwaye ndiyakholwa namhlanje ukuba isizathu sokuba abantu bengezi kuKristu kungokuba bakhonjiswa abanintsi babo kwihlelo.
You come join our church.
Yiza uzimanye necawa yethu.
Or you read our catechism. Or believe our doctrine. Or some system of some sort.
Okanye funda incwadi yenkolo yethu. Okanye kholelwa imfundiso yethu. Okanye inkqubo ethile yohlobo oluthile.
They're pointed in the wrong way.
Bakhonjiswa kwindlela engeyiyo.
And their action and the life that they live without Christ proves in their own life is vindicated by that very thing.
Kwaye izenzo zabo kunye nobomi ababuphilayo ngaphandle koKristu bubonakalisa ebomini babo bungqinelwa kwayilanto inye.
For instance, I don't want to hurt anyone's feeling.
Umzekelo andifuni kuvisa ntlungu nakwezikabani imvakalelo.
But back and forth across the nation, I have condemned women wearing short hair. That's the Bible.
Kodwa ngasemva nangaphambili kunqumleza isizwe ndibohlwayile abafazi abanenwele ezimfutshane iBhayibhile leyo.
I've condemned women wearing shorts, using makeup.
Ndibohlwayile abafazi abanxiba ezimfutshane abasebenzisa iziqabi buso.
And every year it gets worse.
Kwaye minyaka le iya ibambi.
It shows that there is another finger somewhere pointing them some other way.
Ibonisa ukuba kukho omnye umnwe ndaweni ithile obalathisela kwenye indlela ethile.
And they're not getting through to Christ.
Kwaye abafiki kuKristu.
And they say we belong to a church. Our church don't.
Kwaye bathi singabecawa icawa yethu ayi.
Don't make any difference what your church believes. God said it's wrong.
Ayenzi mahluko into ekholelwa yona icawa yakho. UThixo wathi akulunganga.
And if they did get through to Christ, they would stop that.
Kwaye ukuba kwenzekile bafike kuKristu, baya kuyiyeka lonto.
And not only that, but man would take his position if he got through to Christ and be against that.
Kwaye hayi kuphela lonto, kodwa indoda yakuthatha indawo yayo ukuba ifike kuKristu, kwaye ichasane nalonto.
Husbands wouldn't let their wives act like that.
Abayeni abayi kuyeka amakhosikazi abo benze ngolwahlobo.
Genuine man don't want his wife acting that way.
Indoda yoqobo ayifuni unkosikazi wayo enze ngalandlela.
A young fellow here in the city the other day liked to kill two young boys.
Umfo omncinci apha esixekweni ngenye imini waphansi wabulala amakhwenkwe amabini amancinci.
They were at a certain filling station. You Jeffersonville people see it in the paper.
Babese garage yokutha ethile ninabantu base Jeffersonville niyibonile ephepheni.
And this a young girl run into a filling station with nothing on hardly at all. And the two young men sitting there made a remark.
Kwaye le ntombi incinci yabalekela egarage yokutha inganxibanga nto kakhulu konke kwaye abafana ababini behleli apho benza intetho.
And the attendant liked to kill the two boys and was arrested for it and put in court.
Kwaye umsebenzi wafuna kwabulala amakhwenkwe amabini kwaye wabanjwa ngaloo nto wabekwa enkundleni.
And the judge asked him, why did you she dress like this?
Waza umgwebi wambuza, kutheni we enxibe ngolo hlobo.
He said, I think she looks cute.
Wathi ndicinga ukhangeleka mhle.
Now there's something wrong with that man.
Ngoku kukho into ethile engalunganga nalaa ndoda.
I don't care where he's, if he's a sinner, there's something wrong with him.
Andikhathali nokuba ukuba ingumoni, kukho into ethile engalunganga kunye nayo.
His love to that woman couldn't be genuine. And putting her out for a dog bait like that.
Uthando lwayo kula mfazi alunakunyaniseka, ize imbekele isabatha sezinja ngolwahlobo.
There's something wrong.
Kukho into ethile engalunganga.
Has man ever come to the realization that they can judge between what's right and wrong?
Ngaba umuntu ukhe wabuyela ingqikweni yokuba bangohlula phakathi kokulungileyo nokungalunganga?
Did you see the new bathing suits they brought out?
Nizibonile impahla zokuhlamba ezintsha baze nazo?
Do you know my prediction that women would finally come to fig leaves 33 years ago?
Niyayazi ingqikelelo yami yokuba abafazi kugqibeleni bayakuza kumagqabi omkhiwane amakhulu amathathu anesithathu eminyaka eyagqithayo.
And now they've got them dressed in fig leaves transparent skirts.
Kwaye ngoku banabo abanxiba amagqabi omkhiwane imibhinqo ebonakalisayo.
The word of the Lord never fails.
Ilizwi lenkosi alizange lasilela, yabona?
And that was to take place just before the end time. Come to a fig leaf again.
Kwaye kwakuza kwenzeka nje phambi kokuphela kwexesha babuyela kwigqabi lomkhiwane kwakhona.
I was reading it in Life magazine.
Ndandifunda kulinda ixesha iLife.
That was said 33 years ago before women took their fall.
Yayithethwe kumashumi amathathu anesithathu eminyaka yagqithayo phambi kokuba abafazi bawe.
It's told how they would do it in this day and here they are.
Yayichazwa ukuba baya kuyenza njani kulomhla kwaye naku belapha.
How they wear garments like man and how the immorals of the woman would drop in this nation.
Indlela baza kunxiba ngayo impahla njengamadoda kunye nendlela baya ukungabi nasimilo kwabafazi kuyakuhla kwesi sizwe.
Lowest of all the nations there is in the world is this America.
Ukuhla kakhulu kuzo zonke izizwe ezikhoyo ehlabathini yile America.
She's the filthiest of the bunch.
Ulelona gquba linyukunyuku.
That's according to the statistics.
Oko kungokwamanani.
The marriage and divorce rates are higher in this nation than any other place in the world. Another nation's pattern.
Izinga lomtshato noqhawulo lomtshato luphezulu kwesisizwe kunayo nayiphi enye indawo ehlabathini kwaye ezinye izizwe ziyalinganisa.
We used to pattern from France. Filth and dirt of that nation. And now they get their dressing from us.
sasiqhele ukulinganisa iFrance ubunyukunyuku nobumdaka besasizwe kwaye ngoku bafumana umzekelo kuthi
we step beyond their boundaries
siqabele ngapha komda wabo.
I know there's some reason that people are not getting through to Christ. If they would, they wouldn't act like that.
Ndiyazi kukho isizathu sokuba abantu bangangeni kuKristu. Ukuba bebeya kuba nakho, bebengayi kwenza ngolo hlobo.
Jesus suffered without the gates that he might sanctify his people with his own blood.
UYesu weva ubunzima ngaphandle kwamasango ukuze abangcwalise abantu bakhe ngegazi elile lakhe.
Sanctification comes from a Greek word compound which means cleaned and set aside for service.
Ungcwaliseko luphuma kwigama lesiGrike ehlangeneyo ethetha cociweyo yaze yabekwa bucala kwenzela umsebenzi.
And when God cleans his people with the blood of Jesus, he cleans them from the filth of the world and sets them aside for service.
Kwaye xa uThixo ecoca abantu bakhe ngegazi likaYesu, ubacoca kubunyukunyuku behlabathi, aze ababeke bucala kwenzela umsebenzi.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
Kungoko atheno Yesu ukuze abangcwalise abantu ngelele lakhe igazi weva ubunzima ngaphandle kwesango.
Even to the full gospel people has come right back into the rut that they come out of.
Nku nakubantu be full gospel babuyela emva emseleni ababephuma kuwo.
What was the Pentecostal church 40 or 50 years ago?
Lalindoni ibandla lakwamoya kumashumi amane okanye amahlanu eminyaka yagqithayo.
They cursed and damned and ridiculed the churches that they come out of, them denominations.
Baziqalekisa kwaye bazigweba kwaye bazenza inhlekisa icawa babephuma kuzo wona amahlelo.
What did they do?
Benza ntoni?
Just like a dog to its vomit and a sow to its water, they turn right back in the same place that they were hewed from. And now their churches are just as filthy as the rest of them.
Njengenja kumhlanzo wayo nehagu emgqobhozweni wayo, bajikela kanye emva kwindawo babembiwe kuyo, kwaye ngoku icawa zabo zinyukunyuku nje njengezinye zonke.
It was something, as I said this morning, like people are like Peter said in Saint Matthew 17:48, where he said, it's good to be here, let's build three tabernacles.
Yayinto ethile njengoko ndichilo ngalentsasa ngohlobo abantu banjengoko uPetros wakutshoyo kongcwele ngcwele uMateyi kwishumi elinesixhenxe isine ukuya kwisibhozo apho athi kulungile ukuba lapha masakhe iminquba ibe mithathu.
But the Spirit bade him not to do it.
Kodwa umoya wabayalela ukuba bangayenzi.
Said, this is my beloved son. Hear ye him, and he is the word.
Amen.
Wathi, lona ngunyana wam ointanda, mveni yena, kwaye ulilizwi yena.
That's who we're to look to. The word, not our enthusiasm or something else.
Lo nguye masijonge kuye, ilizwi, hayi kuthabatheka kwethu, okanye into ethile engenye.
He is my word. Hear ye him.
Ulilizwi lam, mveni yena.
And what did they see after this voice spoke to them?
Kwaye yintoni abayibonayo emva kweli lizwi lathethayo kubo?
Even Moses and Elijah wasn't present.
Nku uMoses noEliya babengekho.
Neither was there a creed. Neither was there anything left but Jesus only. And he is the word. That's all they see.
Kungekho nomgaqo, kungekho nanto eshiyekileyo, kodwa uYesu kuphela, kwaye ulilizwi kuphela koko abakubonayo.
Now, going without the camp.
Ngoku ukuphumela ngaphandle kweminquba.
We find that on their camp, where this great occasion took place up on Mount Transfiguration,
siyafumana ukuba kuminquba yabo apho esisehlo sikhulu senzeka khona phezulu kwintaba yoguqulo.
As Peter later called it the Holy Mountain, where he met with them.
Njengoko uPetros kamva wayibizayo intaba engcwele apho wahlangana nabo.
Now, I do not believe the apostle meant that the mountain was holy. He meant it was a holy God on the mountain.
Ngoku andikholelwa ukuba umpostile wayethetha ukuba intaba yayingcwele. Wayethetha ukuba yayinguThixo ongcwele entabeni.
It isn't the holy church. It's not the holy people. It's the Holy Ghost in the people.
Asilo bandla elingcwele, asingobantu abangcwele, kumoya oyingcwele ebantwini.
The Holy Ghost is holy.
Umoya oyingcwele ungcwele.
He is your director and your leader.
Ungumlawuli wakho nomkhokeli wakho.
And we find on this little camp up on the mountain, Transfiguration, when they were commissioned to hear, the only thing they was commissioned to do was to hear the word.
Waye siyafumana kule minquba mincinci apha phezulu entabeni ukuguqulwa xa bayalelwayo ukuba beve kuphela kwento ababeyalelwe yokuba bayenze kukuba bave ilizwi.
Only thing they seen was not a creed.
Kuphela kwento abayibonayo yayingengomgaqo.
They never seen nothing else but Jesus. And he is the word made flesh.
Abazange babone into ingenye kodwa uYesu kwaye ulilizwi lenziwe inyama.
How beautiful that is to the same camp that was in the Garden of Eden.
Inhle kangakanani lonto umnquba omnye owawusemyezweni e-Eden.
When God fortified his church in the Garden of Eden, his people, they had one wall to stay behind. That was the word.
Xa uThixo walibiyelayo ibandla lakhe emyezweni e-Eden, abantu bakhe babenodonga olunye lokuhlala emva kwalo, elo yayililizwi.
They had one shield, one armor, one thing, because God knew what would defeat the devil.
Amen.
And that's the word.
Babene khaka elinye isikrweqe esinye into enye ngokuba uThixo wayesazi intoni yakumeyisa umtyholi kwaye elo yayililizwi.
Jesus did the same thing. It is the word. It is written.
UYesu wenza kwa into ekwanye lilizwi libhaliwe.
And Satan tried to quote it, not quote it, quote it for him.
Kwaye uSathana wazama ukuligquma lona. Hayi ukulicaphula lona, ukuligqumela yena.
And Jesus said, and it's also written.
Kwaye uYesu wathi, kwaye kubhaliwe kananjalo.
Now we must stay with that word.
Ngoku kufuneka sihlale nelalizwi.
And in this little camp that they had there, Peter, James, and John, and Jesus, Moses, and Elias.
Kwaye kule minquba ababenayo phaya, kaPetros, Yakobi kunye noYohane, kunye noYesu, uMoses, kunye noElia.
And in their camp, they seen the heavenly host of the shadow or the pillar of light hanging in this cloud that transfigured the Lord Jesus.
Kwaye eminqubeni yabo, babona ithunzi lomkhosi wasemazulwini, okanye insika yokukhanya indanda, kweli lifu elaguqula inkosi uYesu.
And when they were ready to make a denomination, one for the law and one for the prophets and so forth, the voice said, this is my beloved son, hear ye him.
Kwaye xa babekulungele ukwenza ihlelo elinye lomthetho kunye nelinye labaprofeti nanjalo njalo ilizwi lathi lona ngunyana wam oyintanda mveni yena.
Then the thought they was commissioned just exactly like it was in Eden, stay with the word.
Ngoko, koko, bekuya kuyalelwa, kwakunjengokuba kwakunjalo kanye eteni, hlalani nelizwi.
That's God's camp for his people.
Lo ngumnquba kaThixo wabantu bakhe.
It seems today to be a day of when people are going beyond the camp. In everything, they're going beyond.
ikhangeleka namhlanje ukuba ngumhla xa abantu baya ngaphaya kweminquba. Kuyo yonke into baya ngaphaya.
You know, I was told some time ago that they had a jet plane now that can make some noises we hear around here that shakes the windows.
Uyazi ndaxelelwa ngaxesha lithile ligqithileyo ukuba babe nenqwelo ndaka ijethi ngoku enoku eyenza ingxolo esiyivayo apha eshukumisa ifestile.
It's when the plane has got so fast that it crosses its own sound called sound barrier.
Kuxa inqwelo ndaka ibaleka kakhulu ukuba inqumle isandi sayo ibizwa isithinteli sandi.
And when it goes beyond its own sound barrier, it's almost unlimited to what it'll do.
Kwaye xa isiya ngaphaya kwesandi sayo, iphantse ingabi nakuthinteleka koko inokukwenza.
And I think in there that we get a lesson.
Kwaye ndiyacinga khona phaya ukuba sifumana isifundo.
When we go beyond our own sound barrier into the Word of God, then it's unlimited what God can do with a man that's ready to go beyond the camp. The camp of man, that is.
Xa sisiya ngaphaya kwesithinteli sandi sethu, ukuya kwilizwi likaThixo, ngoko akukho sithintelo koko uThixo anokwenza ngomntu okulungeleyo ukuya ngaphaya kweminquba. Iminquba yabantu ukutsho.
Now we see that going beyond the camp, going beyond this.
Ngoku siyabona ukuba ukuya ngaphaya kweminquba, ukuya ngaphaya koku.
I see Satan also is taking his people beyond the camp of reason.
Ndibona uSathana naye uthabatha abantu bakhe ukubasa ngaphaya kweminquba yokuzathuza.
Beyond the camp of common sense.
Ngaphaya kweminquba yokuzicingela.
Satan taking his people the other way beyond the camp. God taking his people beyond this other way.
USathana uthabatha abantu bakhe ngenye indlela. Ngaphaya kweminquba, uThixo uthabatha abantu bakhe ngaphaya kule iyenye indlela.
And Satan has taken them beyond the camp of common decency.
Naye uSathana ubathabathela ngaphaya kweminquba yokuziphatha okuqhelekileyo.
When it comes to a place that people and can act and do and get by with the things that they're doing today in the order of morals.
Xa ifika kwindawo apho abantu kwaye banokunokuziphatha baze benze kwaye bayekwe ngezinto abazenzayo namhlanje kucwangco lwezimilo.
It's beyond my thoughts of how that a man can set his wife out there dressed like that and then slap somebody for insulting her.
Ingaphezulu kwengcinga zam ukuba ingamyeka kanjani umfazi wayo la ndoda khona phaya anxibe ngolwahlobo ize iqhwabe omnye umntu ngokumthuka.
It's beyond common sense.
Ingaphezulu kokuzicingela.
You ought to know better than that.
Kufanele yazi ngcono kunokuya.
Beyond common decency.
Ngaphaya kokuziphatha kuqhelekileyo.
Where is the stopping place?
Iphi indawo ekumiwa kuyo?
Some man or woman at my age, I might ask you this.
Enye indoda okanye umfazi kule minyaka yam, ndingakubuza oku.
What if my mother or your mother about 50 years ago walked out on the street with one of these pair of shorts, a bikini, is there what you call it on?
Kungathini ukuba umama wam okanye umama wakho malunga namashumi amahlanu eyagqithayo ahambe estratweni enxibe enye yezi zimfutshane okanye ibhigini nokuba uyibiza ntoni kuye.
The law would have picked him up immediately and put him in the insane institution.
Umthetho bunokumchola ngoko nangoko ababeke kumzi wabaphambanayo.
A lady left the house without her top clothes on. And she should be in the institution because mentally there's something wrong.
Inenekazi lishiya indlu linganxibanga mpahla zangayenhla kwaye lifanele ukuba liselugcinweni ngokuba ngokwasengqondweni kukho into ethile engalunganga.
And if it was mentally to do a thing like that, then it certainly is a sign that something's went insane.
Kwaye ukuba bekusezingqondweni ukwenza into enjalo, ngoko ngenene luphawu lokuba into ethile iphambanile.
It's still a mental deficiency.
Amen.
Ise kukusilela ingqondweni.
Going beyond reason. Filth.
Ukuya ngaphaya kokuzathuza ubunyukunyuku.
And when a man can smoke cigarettes, and the doctors proven to him that thousands die every year from the cause.
Kwaye xa indoda inokutshaya imidiza, kwaye ugqirha ibonakalisa kuyo ukuba amawaka afa minyaka le ngenxa yalo nobangela.
And can still puff away at cigarettes, it seems like there's something wrong with that man's mind.
Kwaye impakuze futhi kwimidiza, ikhangeleka ngathi kukho into ethile engalunganga kunye nengqondo yalandoda.
And when a man has a mental shock and he can't get himself together, what he's doing?
Kwaye xa indoda inomothuko engqondweni, kwaye ingakwazi ukuziqokelela into eyenzayo.
He'll search every doctor's office there is in the country to find out what's wrong with him.
Iya kukhangela igumbi likagqirha elikhoyo apho elizweni kuya kufumana into engalunganga kuyo.
But then he'll stand at the bar or in the car and drink till he's totally insane. Spend his money to shove himself into that.
Kodwa ngoko iya kuma ebharini okanye emotweni ize isele de iphambane ngokupheleleyo, ichithe imali yayo ukuzidubudela kulonto.
And if he happened to go into it without the intoxication of liquor, then he'll spend every penny he finds in a doctor's office trying to find out what's wrong with him.
Kwaye ukuba kuyenzeka ukuba iye kuyo ngaphandle kokunxila butywala, ngoko iya kuchitha yonke ipeni eyifumanayo kwigumbi likagqirha izama kufumana kungalunganga kuyo.
It doesn't make sense.
Ayenzi intsingiselo.
If there would come a chicken hawk flying over the city, and I'd get my rifle and go out in my backyard and shoot this hawk, in 10 minutes from there I'd be in jail.
Ukuba kuya kuza ukhethe amantshontsho phezu kwesixeko, kwaye ndiyakuthabatha umpu wam ndize ndiye kwindawo engasemva iyadini yam ndize ndimdubule lokhethe, kwimizuzu elishumi kusuka apho ndiyakube ndisejele.
They'd have me arrested for disorderly conduct, handling a firearm in the city, endangering people's lives with a rifle, shooting up in the air at the hawk.
Bebeyakwenza ndibanjwe ngesenzo esingekho umgaqweni, ukuphatha umpu esixekweni, ukubeka engozini ubomi babantu ngompu ukudubula phezulu emoyeni kukhetshe.
I might kill somebody, they'd say.
Ndingabulala umntu, banokutsho.
He ought to be put away.
Kufanele amkiswe.
And then they will sell a man enough liquor to get him drunk and stick him in a car that might kill a whole family for.
Emva koko baya kuthengisela indoda utywala obaneleyo ukuba inxile, baze bayifake emotweni enokubulala usapho lonke luphelele.
And when he's caught, he's given $5 in cost.
Kwaye xa ibanjiwe ikhupha idola ezintlanu indleko.
Premeditated murder.
Ukubulala okucetyiweyo.
What's the matter with the world? Something's wrong somewhere.
Yintoni ingxaki nehlabathi? Okuthile akulunganga ndaweni ithile.
Now, going beyond the camp, beyond decency, beyond reason.
Ngoku ukuya ngaphaya kweminquba, ngaphaya kokuziphatha, ngaphaya kokuzathuza.
You notice our politicians today won't say nothing about reading the Bible in school.
Uyaqaphela, abezopolitiko bethu namhlanje abasayi kutsho kwanto malunga nokufundwa kweBhayibhile esikolweni.
They're afraid they don't know which way the winds are blowing.
Bayoyika abazi ukuba umoya ubhudlela ngaphi.
They don't know whether they lose the vote or not.
Abazi nokuba baya kuphulukana nevoti okanye hayi.
We need another Abraham Lincoln. We need another John Quincy Adams.
Sifuna umnye uAbraham Lincoln. Sidinga umnye uJohn Quincy Adam.
We need somebody who will stand up, regardless of which way the winds are blowing, and give their honest convictions.
Sifuna umuntu othile oyakuma kungakhathaliseki nokuba umoya ubhudlela kweliphi icala banike ukuzibophelela kwabo kunyanisekileyo.
Today a denominational preacher, though you show him in the word the truth, he don't know what to do.
Namhlanje umshumayeli wehlelo nangona umbonisa elizwini inyaniso akazi amakakwenze.
He's afraid he'll lose his meal ticket.
Uyoyika kuba uyakuphulukana netikiti lakhe lokutya.
We need men and women today that's burly with the gospel. Somebody that'll stand and tell their convictions.
Sidinga amadoda nabafazi namhlanje abanyanzelayo ngevangeli. Umuntu othile uyakumachaza imbophelelo yakhe.
Point out what's right and what's wrong.
Hallelujah.
Whether the word of God's right or whether the denomination's right.
Olathe okulungileyo nokungalunganga. Nokuba ilizwi likaThixo lilungile okanye ihlelo lilungile.
Jesus said, let every man's word be a lie and mine the truth.
Amen.
UYesu wathi, malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki kwaye lam linyanise.
Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away.
Amazulu nomhlaba ayakugqitha kodwa amazwi ami akasayi kugqitha.
So you see, they go beyond the camp of God's word to find their answers.
Ke uyabona baya ngaphaya kweminquba yelizwi likaThixo ukuya kufumana impendulo yabo.
We was persuaded them from the camp of God's word like he did Eve in the Garden of Eden. Satan has done the same thing today. All right, we find that.
Xa waye wabacenga bona basuke kwiminquba yelizwi likaThixo njengoko wenzayo kuEfa emiyezweni eEden. USathana wenze kwa into enye namhlanje. Kulungile, siya kufumana oko.
People are persuaded to their dogmas and creeds without the camp, and their camp of dogma and creed.
Abantu bayacengelwa kwimigaqo nezivumo zokholo ngaphandle kweminquba ukuya kwiminquba yabo yemigaqo nezivumo zokholo.
They have a camp also, and that puts them into his camp.
Babe neminquba nabo kwaye oko babeka kumnquba wakhe.
His is the camp of education, theology, works, doctor's degree, educational, personality, everything that's against God's word camp.
Ungumnquba wemfundo, imfundo yezakwalizwi, imisebenzi, isidanga sobugqirha, imfundo, uhlobo lobuntu. Yonke into echasene neminquba yelizwi likaThixo.
God has a camp for his people. The denomination has their own camp.
UThixo uneminquba yabantu bakhe, ihlelo lineminquba yalo.
3,000 years ago, a man could meet God most anywhere. It was a common thing for a man to meet God.
Kumawaka amathathu yagqithayo, umuntu ebenakho ukuhlangana noThixo. Phantse naphina yayinto eqhelekileyo kuba umuntu ahlangane noThixo.
But why don't they meet him today?
Kodwa kutheni bengahlangani naye namhlanje?
There's more people. Thousands, times thousands and millions of more people than it was 3,000 years ago.
Kukho abantu abaninzi, amawaka aphindwe ngamawaka kunye nezigidi abangaphezulu kunababekho kumawaka amathathu eminyaka yagqithayo.
And yet God is some ancient something that was talked about. Some ancient history.
Kwaye noko uThixo uyinto yakudala ethile ekwakuthethwa ngayo kwimbali ethile yakudala.
They don't meet God in person like they did many years ago.
Abahlangani noThixo kwisiqu njengoko babesenza kwiminyaka emininzi eyagqithayo.
As I said, 3,000, some 3,000 years ago.
Njengoko ndichilo, amawaka amathathu, kumawaka athile amathathu eminyaka yagqithayo.
They don't, it's not common for man to meet God.
Abasayenzi, akuqhelekanga ukuba umntu ukuhlangana noThixo.
If a man talks about it, he's considered a crazy person, somebody that's lost their mind. It's so uncommon to them.
Ukuba umuntu uthetha ngaloo nto ubalelwa njengomntu ophambeneyo, umntu ophulukene nengqondo zakhe, iye ngaqhelekanga kakhulu kubo.
And the case of Abraham and in his camp, why it was almost an everyday occasion that Abraham met God.
Kwimeko ka-Abraham kunye nakwiminquba yakhe, kutheni yayiphantse yayinto yemihla yonke yokuba u-Abraham ahlangane noThixo.
He talked to him.
Wathetha naye.
Not only that, but when they went down in the Gerar to sojourn, we find out down there that God was in the camp with Amalek, a Philistine.
Hayi kuphela koko, kodwa xa behla baya eGerare ukuya kuphambukela, siyafumanisa izantsi apho ukuba uThixo wayeseminqubeni kunye noAbimaleki, umFilistiya.
It was a very common thing.
Yayinto eqheleke kakhulu.
They lived in the camp of his presence.
Babehlala kwiminquba yobukho bakhe.
Today they live in their own camp. And they haven't got nothing to do with God's camp.
Namhlanje bahlala kwiminquba yabo, kwaye abananto yakwenza neminquba kaThixo.
They want nothing to do with it because it's fanatically to the world.
Abafuni into yakwenza nayo ngokuba yebaxiweyo kwihlabathi.
It's fanatically to them.
Ibaxiwe kubo.
But remember when God fixed the first camp for people, he fortified them with his word.
Kodwa khumbula, xa uThixo walungisa iminquba yokuqala esenzela abantu, wayibiyela ngelizwi lakhe.
He always does.
Usoloko esenza.
But today in their camps, they don't do it.
Kodwa namhlanje kwiminquba yabo abayenzi loo nto.
That's the reason you don't hear so much about God.
Yiloo nto ungeva kakhulu malunga noThixo.
Now, I believe that the camp is Moses, how he met Moses in the wilderness.
Ngoku ndiyakholwa ukuba iminquba njengoko Moses indlela wadibana ngayo no Moses enhlango.
Moses had a camp out there where he was feeding his father's lost sheep Jethro on the backside of the desert.
UMoses wayenomnquba phandle phaya apho wayedlisa izimvu zikayisezala uYitro kwicala elingasemva kwenhlango.
And one day to this old 80-year-old sheep herder, he had seen a light or a pillar of fire in a bush burning.
Kwaye ngenye imini kulo omdala umashumi asibhozo eminyaka obudala umalusi wezimvu wabona kukhanya insika yomlilo etyholweni livutha.
And he met God, a man that was running from God.
Kwaye wahlangana noThixo, indoda eyayibaleka kuThixo.
The next day, sometimes meeting God makes you do things unusual.
Kusuku olulandelayo, ngamanye amaxesha kuhlangana noThixo kukwenza wenze izinto ezingaqhelekanga.
Moses is very unusual the next day.
UMoses wayengaqhelekanga kakhulu kusuku olulandelayo.
He had his wife sitting astraddle of a mule with her baby on her hip and his long beard down with a crooked stick in his hand going down to Egypt to take the nation over.
Wayenomfazi wakhe enqumleze esile kunye nomntwana ethangeni lakhe kunye nendevu zakhe ezinde zivuza kunye nokhuni olugoso esandleni sakhe esihla esiyayiphutha kuya kubhukuqa isizwe.
That was a ridiculous sight.
Ngoku lowo yayingumbono ohlekisayo.
Where are you going, Moses?
Uyaphi, Moses?
Going to Egypt.
Ndiyayiphutha.
What for?
Uyela ntoni?
To take it over.
Ukuya kuyibhukuqa.
He had met God.
Wayedibene noThixo.
A one-man invasion.
Amen.
Uhlaselo lwendoda enye.
It seemed awful strange, but the thing of it was, he'd done it.
Yayikhangeleka imbi kakhulu, kodwa into yayo yokuba wayenza.
Because he had met God.
Ngokuba wayedibene noThixo.
Just like one person going to take Russia over, that's all you need, one person in the will of God.
Njengomntu omnye siya kuthabatha iRussia, yiloo nto kuphela oyidingayo, umntu omnye entandweni kaThixo.
Moses is in the will of God.
Moses wayekwintando kaThixo.
And a crooked stick he had in his hand, not a sword, a stick.
Kwaye ikhuni olugoso wayenalo esandleni sakhe, hayi krele, ukhuni.
The unusual things God does.
Izinto ezingaqhelekanga uyazenza uThixo.
But remember, Moses had to get out of the camp that he had been living in to do this.
Kodwa khumbula, uMoses kwakufuneka aphumele ngaphandle kweminquba awayihlala kuyo ukuze ayenze lento.
Because he had been down there with a whole army and couldn't do it.
Ngokuba wayelapho kunye nomkhosi wonke wayezange akwazi ukuyenza.
With all the armies of Egypt he couldn't do it.
Ngawo wonke umkhosi waseYiputa zange abe nakho ukuyenza.
But one day God invited him into his camp.
Hallelujah.
Kodwa ngenye imini uThixo wammemela kweyakhe iminquba.
He said, "Who are you?"
Wathi, "Ungubani wena?"
He said, "I am that I am."
Wathi, "Ndinguye, ndinguye."
Not I was or will be. Present tense, I am.
Hayi, ndandinguye okanye ndiyakuba nguye. Ixesha langoku, ndinguye.
I'm the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. I've heard the people's cry, and I remember my promise, and this is the time for this to be fulfilled.
NdinguThixo kaAbraham, Isaka, noYakobi. Ndikuvile ukukhala kwabantu, kwaye ndisikhumbule isithembiso sam, kwaye eli lixesha loku ukuba kuzaliseke.
I'm sending you down, Moses, with this stick that's in your hand.
Ndithumela wena ezantsi, Moses, kunye nolukhuni lusesandleni sakho.
What was it?
Yayintoni?
Now the people thought he was crazy.
Yena ngoku abantu bacinga ukuba uphambene.
But what had he done?
Kodwa yintoni awayenzayo?
Got out of his own camp.
Waphuma kwinqoba yakhe.
Pharaoh educated him 40 years in the school camp and he failed.
UFaro emfundisile yena amashumi amane eminyaka kwinqoba yesikolo kwaye wohluleka.
And it had taken God another 40 years to get it out of him.
Kwaye kwathabatha uThixo amanye amashumi amane ukuyikhupha.
All of his education and all of his theology that he'd been taught, it had taken 40 years to get it out of him.
Yonke imfundo yakhe kunye nako konke okwemfundo yezenkolo owayeyifundisiwe yathabatha amashumi amane ukuyikhupha kuye.
And then God used him for 40 years.
Waza uThixo wamsebenzisa amashumi amane eminyaka.
God has an awful time preparing his man.
UThixo unexesha elibi kakhulu elungisa indoda yakhe.
But you see, he never could get Moses, a hold of Moses, till Moses got out of his own man-made camp.
Amen.
Kodwa uyabona, akazange abe nokumfumana uMoses, de uMoses waphuma kwiminquba azenzele yona umntu.
From the military way of doing it. And the natural way of doing it, unto the supernatural way of doing it.
Kwindlela yomkhosi yokuyenza, kunye nendlela yenyama yokuyenza, ukuya kwindlela engaphezu kwendalo yokuyenza.
Then when he got in that camp, God could use him.
Ngoko xa wafika kuloo minquba, uThixo wabanakho ukumsebenzisa.
Now, we find out that in this wilderness,
ngoku siyafumanisa ukuba kule ntlango,
we notice when they've taken their stand and come out of Egypt into God's camp.
Siyaqaphela xa bathabatha baza bathatha indawo zabo baza baphuma iyiphutha ukuya kwiminquba kaThixo.
Come out of the camp of the priest and all them saying, "Sell yourself, we're slaves for the rest of the time."
Baphuma kwiminquba yababingeleli nabo bonke besithi, "Zithengiseni, nibe ngamakhoboka ixesha lonke."
When Moses the prophet came down and vindicated the word of God was at hand, that God who made the promise was there to deliver the people.
Xa uMoses umprofeti wehla weza waza wangqinela ilizwi likaThixo lalifikile ukuba uThixo lo wenza isithembiso wayelapho ukubakhulula abantu.
They moved from the camp that they were in into the camp of God's promised word of the hour.
Basuka kwiminquba ababekuyo ukuya kwiminquba wesithembiso selizwi likaThixo leyure.
They believed that prophet because the sign of vindication was proven that it was exactly the word of God.
Bamkholelwa lamprofeti ngokuba uPaulo ukungqinela lalibonakalisa ukuba yayililizwi likaThixo ngqo.
And the things he did proved that it was right, and the pillar of fire followed him along, proved that it was the word of God.
Kwaye izinto wazenzayo zabonakalisa ukuba yayilungile, kwaye intsika yomlilo yamlandela ecaleni yabonakalisa ukuba yayililizwi likaThixo.
Now in this camp, miracles, signs and wonders was in this camp.
Ngoku kulo mnquba, imimangaliso, imiqondiso kunye nezimanga zazukule minquba.
They moved them out into the wilderness.
Babakhupha babasa entlango.
They left their natural camp. They left the mud camp.
Bashiya minquba yabo yenyama, bashiya minquba yodaka.
They left the camp made with straw and brick to dwell in tents out in the wilderness where there was no grain or nothing else.
Bashiya minquba yenziwe ngenxa kunye nezitena ukuya kuhlala kwintente ngaphandle enhlango. Apho kwakungekho zinkozo okanye kwananto engenye.
Sometimes God asks us to do foolish things to our own thinking.
Ngamanye amaxesha uThixo usicela ukuba senze izinto ezingabhadlanga kweyethu ingcinga.
If you ever leave the camp of your own reason, that's the place you'll find God.
Kwaye ukuba ukhe wayishiya iminquba yakho ekuzathuza, leyo yindawo yakumfumana khona uThixo.
Notice, as they went out into the wilderness, there were miracles, signs when they moved into this camp.
Qaphela, njengoko baphumayo baya enhlango, kwakukho imimangaliso, imiqondiso, xa baya kule minquba.
Now remember, they left Egypt's camp and moved out into the wilderness with God's camp.
Ngokukhumbula, bashiya iminquba yaseYiputa, baza baphumela ngaphandle kuya enhlango. Kunye neminquba kaThixo.
How do you know it was?
Wasinjani ukuba yayiyo?
God said your people shall sojourn for 400 years, but I'll bring them out with a mighty hand, and I'll give them this land here.
UThixo wathi, abantu bakho baya kuphambukela iminyaka emakhulumane, kodwa ndiyakubakhupha ngesandla esinamandla, kwaye ndiyakubanika lo mhlaba apha.
And they were on their road by a vindicated light, a vindicated prophet, with signs, wonders that God was in the camp, and they were on their road.
Kwaye babesendleleni yabo, ngokukhanya okungqinelweyo, umprofeti ongqinelweyo ngemiqondiso ezimanga, yokuba uThixo wayeseminqubeni, kwaye babesendleleni yabo.
They had a pillar of fire, they had a prophet, they had manna, they had living waters. Amen.
Amen.
Babe nensika yomlilo, babe nomprofeti, babe nemana, babe namanzi aphilileyo. Amen.
They had changed campgrounds.
Babe tshintshile, umhlaba wokuhlala uguqulweyo, kwakufanele bayenze.
They had to do it, they couldn't see those things in Egypt.
Kwakufanele bayenze, babe ngenakuzibona ezo zinto eYiputa.
They had to change the campgrounds in order to see the supernatural.
Kwakufanele batshintshe umhlaba wokuhlala ukuze babone kungaphezu kwendalo.
So will the people of this day have to change the camp from them denominations that say the days of miracles is past. There's no such a thing as the baptism of the Holy Ghost.
Kuya kuba njalo nakubantu balo mhla. Kufanele batshintshe iminquba kusuka kuwo amahlelo athi insuku zemimangaliso zadlula, akukho nto injengobhaptizo lukamoya oyingcwele.
And all these scriptures are wrong, and they were for another age.
Kwaye zonke izibhalo ziyaphosisa, kwaye zazisebenza kwesinye isigaba.
You'll have to change your campgrounds. Go beyond that tent. The world, all things are possible.
Kofanele utshintshe umhlaba ohleli kuwo. Iya ngaphaya kwaloo minquba, ukuya apho zonke izinto zinokwenzeka.
All of them was vindicating his presence in the camp.
Zonke kuzo zazingqinela ubukho bakhe eminqubeni.
Now notice, then them they made a man-made camp of traditions and creed after Moses was dead and God dealt with the people for many years.
Ngoku qaphela ngoko, bona babenze yenziwe ngumntu iminquba ezithethe nezivumo zokholo emva kokufa kukaMoses, kwaye uThixo baqubisana nabantu iminyaka emininzi.
God not in his camp anymore, in their camp, because they made a camp, self-made camp.
UThixo akakho kwiminquba yakhe nakanye kwiminquba yabo, ngokuba bazenzele iminquba, iminquba enguzenzele.
Remember, when they were called out of Egypt, God provided them a prophet, provided them a sacrificial lamb, provided them all they had need of.
Kumbula, xa babebizelwe ngaphandle kweYiputa, uThixo wabanika umprofeti, wabanika idini lemvana, wabanika konke ababekudinga.
A word, a sign, a miracle, a prophet to lead them, an atonement to take care of them, the pillar of fire to lead them.
Ilizwi umqondiso, umangaliso, umprofeti, ukubakhokela, isicamagushelo, ukubakhathalela, insika yomlilo, ukubakhokela.
And when they got out into the wilderness, they still wasn't satisfied. They wanted something they could do themselves.
Kwaye xa bafikayo ngaphandle entlango, babenganelanga futhi, babefuna nto yimbi abanokuyenza ngokwabo.
Grace had provided that. Now they want something to do themselves.
Inceba yayinikezele loo nto, ngoku bafuna into ethile yokwenza ngokwabo.
So they can make them an organization, fuss and fight and see who is going to be high priest and who would be this, that, or the other.
Ukuze babenze umbutho, baze bakhalaze, baze balwe, baze baxhalabe, ngubani oza kuba ngumbingeleli omkhulu kwaye ngubani oza kuba koku, koku ya, okanye okunye.
One day God said, Moses, separate yourself from him, and he just swallowed him up. And again, saying of Korah.
Okanye umkhulu kwabanye, uThixo wathi, Moses zahlule wena kubo, kwaye wabaginya nje ekuphekeni kokora.
Notice, all these signs and wonders vindicate his presence.
Ngokuqaphela yonke le miqondiso kunye nezimanga zangqinela ubukho bakhe.
Then man made himself a camp of creed and tradition.
Emva koko wa umntu wazenzela iminquba, iminquba yovumo kholo kunye nesithethe.
Not God's camp of his word, a camp of their own.
Hayi iminquba kaThixo yelizwi lakhe, iminquba yeyabo.
He had to leave them, for he is the word.
Kwafuneka abashiye ngokuba ulilizwi.
He cannot stay where people are taught out of this word. God cannot stay in the camp.
Akanakuhlala apho abantu bafundiswa ngaphandle kweli lizwi. UThixo akanakuhlala kwiminquba.
He can't. He never did. He must stay exactly where his word is.
Akanakho. Akazange ayenze. Kufanele ahlale ngqo apho ilizwi lakhe likhoyo.
When he had to leave that camp then, of that whole gang of people that he brought up out of Egypt, he only dwelt among his prophets to whom his word came.
Xa kwafuneka ayishiye la minquba, ngoko yelaxela lonke labantu, awathi wabakhupha ngaphandle yiphutha, wahlala kuphela phakathi kwabaprofeti bakhe, abo ilizwi lakhe leza kubo.
The word came to the prophet to vindicate the hour.
Ilizwi leza kumprofeti ukuza kungqinela iyure.
He dwelt among the prophets and revealed to the prophets.
Wahlala phakathi kwabaprofeti kwaye wathila kubaprofeti.
How they cursed the people and cursed the things.
Indlela abaqalekisa ngayo abantu kwaye baqalekisa into.
And God taught them his commandments and the way of life.
Kwaye uThixo wabafundisa imithetho yakhe kunye nendlela yobomi.
And the people was always against it and persecuted the prophet and finally stoned him or sawed him to pieces and got rid of him.
Kwaye abantu babesoloko bechasene nayo, kwaye bamtshutshisa umprofeti, kwaye kugqibeleni bamxuluba ngamatye okanye bamsarha wabazi iziqwenga, kwaye bamsusa.
Jesus said, which one of the prophets didn't your fathers murder?
UYesu wathi, ngowuphi kubaprofeti abangathanga oyihlo bambulala?
Which one of them are the just ones that were sent to them?
Ngubani kubo kwabo balungileyo owayethunyelelwe kubo?
And said, the works of your father you'll do.
Kwaye wathi imisebenzi yoyihlo niyakuyenza.
He wasn't talking to communists.
Wayengathethi kumankomanisi.
He was talking to priests. Denominational people, Pharisees and Sadducees.
Wayethetha kubabingeleli, abantu bamahlelo, abafarisi nabasadusi.
I suppose his voice wouldn't change very much tonight, only be a little worse maybe to them.
Ndiyacinga ukuba ilizwi lakhe aliyikuguquka kakhulu obusuku, kuphela beliya kuba ngaphezulu kancinci mhlawumbi kubo.
Now, we find out that he dwelt then among his prophets.
Ngoku siyafumanisa ukuba wahlala ngoko phakathi kwabaprofeti bakhe.
He then became a stranger to them, for he dwelt only in his word to confirm it.
waba ngoko ngowasemzini kubo kuba uhlala kuphela elizwini lakhe ukuba aliqinisekise lona.
The Bible said that he watches over his word to confirm it.
IBhayibhile ithilo ukuba uyaliqaphela ilizwi lakhe ukuba aliqinisekise lona.
He's trying to find someone.
Uzama ukufumana uthile.
If he can just get a half-hearted man like Samson.
Ukuba nje unokufumana indoda ebuthathaka njengoSamson.
Samson surrendered his strength to God, but he gave his heart to Delilah.
USamson wanikela ngamandla akhe kuThixo, kodwa wanikela ngenhliziyo yakhe kuDelilah.
That's the way that many times we do today. Just give something to God, but not all, but God wants all of us.
Leyo indlela isithi kumaxa amaninzi senze ngayo, namhlanje kunika nje ukuthile uThixo, kodwa hayi konke, kodwa uThixo ufuna konke okwethu.
Like an insurance policy. When you get an insurance policy, you might as well get full coverage.
Njengesibophelelo seinsurance, xa ufumana isibophelelo seinsurance, ungaba sele ufumana ukhuseleko olupheleleyo.
And that's what this blessed assurance does for us. It's a full coverage policy. It covers all we have need of here in this life and our resurrection and eternal life. It includes everything.
Kwaye yiloo nto lentsikelelo yokuqinisekiswa isenzela kona, i-inshorensi elukhuseleko olupheleleyo, ikhusela konke esikudingayo apha kobu bomi, kunye novuko lwethu, kunye nobomi obungunaphakade, iquka yonke into.
Notice, God stayed out of their camp then for 400 years.
Qaphela, uThixo wahlala ngaphandle kweminquba yabo ngoko, amakhulu amane eminyaka.
Why? He had no more prophets.
Ngokuba wayenge engesana umbi umprofeti.
From the prophet Malachi to the prophet John, 400 years there's not one turn of a wheel that Israel done.
Ukusukela kumprofeti uMalaki ukuya kumprofeti uYohane, amakhulu amane eminyaka akukho nakunye ukujikwa kwevili athe uIsrayeli wakwenza.
God was out of the camp.
UThixo wayengaphandle kweminquba.
They put him out by their creeds and their selfishness and their indifference towards the word.
Bamkhuphela ngaphandle ngezivumo zabo zenkolo kunye nekrathi kunye neyantlukwano yabo ngaselizwini.
400 years without the word.
Amakhulu amane ngaphandle kwelizwi.
From one prophet to another he journeyed. Until the last prophet was Malachi, and then there was another prophet for 400 years.
Ukusuka komnye umprofeti kuya komnye, wahamba kwada kwangumalaki umprofeti wokugqibela. Emva koko, kwakungekho omnye umprofeti, amakhulu amane eminyaka.
And then God came on the scene again.
Kwaze emva koko uThixo wabonakala kwakhona.
One day he walked among them again. But their traditions had so took his place among them, he was a stranger to them.
Ngenye imini wahamba phakathi kwabo kwakhona, kodwa izithethe zabo zazithabathe kakhulu indawo yakhe phakathi kwabo, waye engwasemzini phakathi kwabo.
The traditions of the fathers had washing pans and the way to groom their hair and wear the certain buttons on their coat and they're certainly priest robes.
Izithethe zoyise benezityana zokuhlambela kunye nendlela yokulungisa inwele zabo banxibe amaqhosha athile ezidyasini zabo kunye nezithile zabo ingubo zababingeleli bingeleli.
And one's a staunch Pharisee and the other's a Sadducee.
Kwaye omnye umfarase othembekileyo kwaye omnye umsadusi.
And that had taken the place of the word among those men to when God visit them, he was a foreigner.
Kwaye oko kwakuthabathe indawo yelizwi phakathi kwabo, de xa uThixo wabatyelela, waye ngowasemzini.
May I say this with love and respect, but to drive it home. It's the same thing today.
Ndingakutsho oku ngothando nangembeko, kodwa ukukuzisa ekhaya, into enye namhlanje.
It hasn't changed a bit.
Amen.
When he comes among the people in his power and manifestation to prove that his word is the same yesterday, today, and forever, because he is the word.
Ayisiza phakathi kwabantu kumandla akhe nokuzibonakalisa ukubonisa ukuba ilizwi lakhe liselilo izolo namhlanje naphakade ngoba ulilizwi.
The people said a fortune teller, a Beelzebub, a Jesus only, or something like that.
Abantu bathi umvumisi, uBeelzebule, uYesu oyedwa, okanye into ethile efana naleyo.
Some clash somewhere. But it has to be that way.
Abanye bayakwenya ndaweni thile kodwa ifanele ibe ngalandlela.
See, we haven't had a prophet now for almost 2,000 years.
Yabona sikhange sibe namprofeti ngoku phansi amawaka amabini eminyaka.
The Gentiles didn't get one, you know, promised at the end. Now, we know that by Scripture. We know that also by history. That this is promised to us.
Abentlanga bakhange babe naye uyazi thenjisiweyo kugqibeleni. Ngoku siyazi londo ngesibhalo. Siyayazi londo nayo ngezembali ukuba oko kuthenjisiwe kuthi.
Now, after 400 years, God walked right among them one day.
Ngoku emva kwamakhulu amane eminyaka, uThixo wahamba kanye phakathi kwabo ngenye imini.
According to the scripture, he was to be made flesh and dwell among them.
Ngokwesibhalo wayefanele kwenziwa inyama kwaye ahlale phakathi kwabo.
His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father.
Igama lakhe liyakubizwa umcebisi, ngumthetheleli woxolo, uThixo uligorha, usonini nanini.
And when he came among the people, they said, "We'll not have this man rule over us."
Kwaye xa weza phakathi kwabantu bathi asisayi kuyivumela le ndoda ilawule phezu kwethu.
What fellowship card does he pack? What denomination sent him?
Yintoni ikhadi lobudlelwane nalo? Yintoni ihlelo athunywe lilo?
He had no cooperation.
Wayengenantsebenziswano nabo.
Every church he went to, they thrown him out.
Yonke icawa yakuyo bamkhuphela ngaphandle.
They had nothing to do with him because he wasn't one of them.
Zange babe nanto yakwenza naye ngokuba wayengenguye omnye wabo.
And as it was then, so is it now.
Kwaye njengoko kunjalo ngoko, ke kunjalo ngoku.
The Bible said the lady of Sion church would put him on the outside and he was knocking trying to get in.
IBhayibhile ithe ibandla laseLaodike liyakumkhuphela ngaphandle yena kwaye wayinkqonkqoza izama ukungena ngaphakathi.
There's something wrong somewhere.
Kukho into engalunganga ndaweni ithile.
Now, why? They had made their own camp.
Ngoku kutheni benza yabo iminquba.
If they would have known the word, they would have known who he was.
Ba ukuba babenokulazi ilizwi babeya kumazi ukuba yayingubani yena.
Jesus said, if you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, they are the ones that tell you who I am.
UYesu wathi ukubani phengulelani izibhalo kuba kuzo nicinga ninobomi obungunaphakade zizo ezinixelela ukuba ndingubani.
That's what the scripture says.
Ilondo izibhalo zikutsholoyo.
Now, they testify of me.
Ngoku, bangqina ngam.
And if I do not the works that was promised for me to do, if I do not the works that my Father, the Word.
Kwaye ukuba andenzi imisebenzi yayithenjiswe ukuba ndiyenze, ukuba andenzi imisebenzi athe ubawo wam, ilizwi.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us.
Ekuqalekeni ebekhona ulizwi kwaye ulizwi bekuye uThixo kwaye ulizwi benguThixo waza ulizwi wenziwa inyama kwaye wahlala phakathi kwethu.
Now, if I am that person, search the scriptures and see what I'm supposed to do.
Ngoku ukuba ndingulaa mntu, phengulelani izibhalo nize nibone intoni endifanele ukuyenza.
If I don't qualify, if my works, the works that the Word testifies, the Father testifies of me,
kwaye ukuba andifanelekanga ukuba imisebenzi yam imisebenzi engqina ngalo ilizwi ubawo uyangqina ngam.
If they don't vindicate who I am, then I'm wrong.
Amen.
That's right.
Ukuba ingqini ukuba ndingubani ngoko andilunganga injalo lonto.
If you can't bleed me, bleed the word, he said.
Amen.
The works that the word produces.
Ukuba akunaku ndikholelwa, kholelwa ilizwi, watsho imisebenzi eveliswa lilizwi.
See, he was a stranger among them. They didn't know him.
Yabona, wayengowasemzini phakathi kwabo, babengamazi yena.
We'll have nothing to do with this fellow. Just an odd fellow that had been born down there in a stable somewhere.
Asisayi kuba nanto yakwenza nayo lo mfo nje ongaqhelekanga umfo othe wazalelwa izantsi phaya esitalini ndaweni ithile.
They believe that his mother had this baby before that it was born before it was had this baby from an illegitimate birth rather.
Kwaye bakholwa ukuba unina wakhe wafumana usana phambi kokuba izalwe okanye ngaphambi yona wafumana olusana kuzalo lobugqakhwe noko.
And then before the baby was born, that she went off and married Joseph.
Kwaye emva koko ba ukuba ngaphambi kokuba usana luzalwe ukuba wemka waza watshata uYosefu.
He did that just to hold a black mark off of her character.
Kwaye wakwenza oko nje ukubamba ibala elimnyama lisuke kuye isimilo sakhe.
And he became an odd sort of a fellow because he was an illegitimate born child, and that's the reason he was.
Kwaye waba yinto engaqhelekanga yomfo ngokuba wayengumntwana ozelwe ngobugqakhwe kwaye sisizathu wayenjalo.
And when he came out, what did he do?
Kwaye xa waphumayo wenza ntoni?
Turn around their creeds. Turn over their tables. Beat them out of their faces. It's written. Hey.
Wakazula izivumo zabo zenkolo. Wawisa itafile zabo. Wababetha wabakhupha endaweni waze wathi kubhaliwe amen.
That ought to told who he was.
Oko kufanele ukuxele ukuba wayengubani.
It is written.
Kubhaliwe.
Well, they had not done such a fellow as that.
Kulungile babengenanto yakwenza kunye nonjengayo lo mfo.
But way down deep in their heart they knew who he was. For Nicodemus plainly stated that.
Kodwa ezantsi enzulwini yentliziyo zabo babesazi oko ngubani ngokuba uNikodima ngokuphandle wachaza oko.
Rabbi, we the Pharisees, we know your teacher come from God, for no man could do the things that you do except God be with him.
Rabbi, thina abaFarisi, siyazi ngumfundisi ovela kuThixo ngokuba kukho umntu onokuzenza izinto ozenzayo ngaphandle kokuba uThixo unaye.
They confess him then.
Kutheni babengamvumi ngoko?
It's because their camp had set its boundaries.
Kungokuba iminquba yabo yabeka umda wayo.
It wouldn't let him in the camp. It wouldn't let anybody go out to him.
Ibingasayi kumvumela angene eminqubeni. Ibingayi kumvumela namnye aye ngaphandle kuye.
They had their own camp.
Babeneminquba yabo.
He came by night when the gate was really closed.
Weza ngobusuku xa ucango lwaluvaliwe ngenene.
But he found that he could meet him anyhow.
Kodwa wafumana ukuba wayenakho ukudibana naye nakanjani.
Yes, same now.
Ewe, into enye ngoku.
He's become a stranger, foreigner.
Babene waba ngongaziwayo owasemzini.
They don't understand it. Why would this be and why would that be?
Abayiqondi yona. Kutheni lena iya kuba nje? Kwaye kutheni leya iya kuba nje?
When the word itself testifies that this is exactly what's supposed to be done in this day.
Xa ilizwi ngokwalo lingqina ukuba oku koko ngqo, oko bekufanele kwenziwe kulo mhla.
How we went through it over and over. But it's the truth.
Indlela isingene ngayo ngokuphinda nokuphinda, kodwa inyani.
He was to them in their camp a fanatic, a breaker of their traditions, an upsetter of their churches.
Wayeyiyo kubo eminqobeni yabo, umbaxi, umaphuli wezithethe zabo, umcaphukisi wecawa zabo.
Really, just a fortune teller, a spiritist is called Beelzebub.
Ngenene nje umvumisi, ongomoya ubizwa Belizabule.
That's what he was.
Ilondo wayeyiyo.
And I believe if he'd come among us today, he'd be the same thing to us.
Waye ndiyakholwa ukuba uyeza phakathi kwethu namhlanje uyakuba yinto ekwanye kuthi.
For we have tradition. We have denomination. We can't even get along with one another.
Ngoba sinesithethe, sinehlelo, asikwazi kwa ukuvumelana omnye nomnye.
Why?
Kutheni?
There's only one place that man can get along, that's under the shed blood.
Inye kuphela indawo apho umuntu anokuvumelana kuyo, leyo kuphansi kwegazi eliphalaziweyo.
And the blood was shed is a germ of life to germatize this seed, the word.
Kwayigazi laliphalaziwe njengembewu yobomi ukukhulisa lembewu ilizwi.
Outside of that, our denominational barriers will always keep people away.
Ngaphandle koko imivalo yamahlelo ethu yakusoloko ibagcina abantu kude.
But he'd be a stranger today.
Kodwa uyakuba ngongaziwayo namhlanje.
He'd be called the same thing. He'd be acted. He'd be put out of the camp.
Uyakubizwa ngento enye. Uyakwenzelwa izinto. Uyakukhutshelwa ngaphandle kweminquba.
And did you know the same Bible that said he'd be rejected, a man of sorrow, acquainted with grief, and they rejected?
Kwayo busazi iBhayibhile ekwanye ethe uyakuba yindoda eyaliweyo, indoda yosizi eqhelene nentlungu, kwaye yaliwa.
And we did a stinging, smitten affliction of God.
Kwaye besiba ungokhanda nesiweyo nocinezelweyo kaThixo.
The very scripture that told it.
Kwa eso sibhalo sichaza oko.
The very prophet that sang out, my God, why hast thou forsaken me?
Kwa lom profeti uyiculayo, Thixo wam, undishiyelani na?
My bones, they all stare at me. They pierce my hands and my feet.
Amathambo am onke andijamele, bazihlaba izandla zam nenyawo zam.
When they were singing that hymn in the church, their sacrifice, the God that they thought they were serving, they were crucifying.
Xa babecula elo culo ebandleni, imibingelolo yabo, uThixo ababecinga babemkhonza, babembethelela.
So is it today. The very God.
Injalo namhlanje kwalo Thixo.
Look what the prophet said, Amos, when he come into Samaria.
Jonga kuthiloyo umprofeti Amos xa weza eSamari.
And his little eyes narrowed as he come up over that, seen that sinful city, women laying in the street with man. A modern America.
Kwaye lo mehlo akhe mancinci ancinwa, njengoko wenyukela ngaphaya koko, waza wabona lamzana usisono, abafazi belele ezitratweni, kunye nendoda, iMerika yale mihla.
When he looked up over, his eyes narrowed.
Aba jonga ngaphezulu ngaphaya kwayo, amehlo akhe ancinwa.
And he had nobody sponsoring.
Kwaye wayengena umuntu wokumxhasa ngazimali.
He had no fellowship card.
Wayengena khadi labudlelwana.
God is saying.
UThixo wayemthumile.
Would the people hear his message? No, they wouldn't hear him.
Ingaba abantu baya kuva umyalezo wakhe? Hayi, abasayi kuva yena.
But he prophesied and he said the very God that you claim to serve will destroy you.
Kodwa waprofeta waza wathi kwalo Thixo enibanga ukumkhonza uya kunitshabalalisa.
I say in the name of Jesus Christ.
Kwaye ndithi egameni lika Yesu Kristu.
The very God that this nation claims to be a religious nation, the very God that they claim to serve will destroy them in their iniquity.
Kwalo Thixo esisizwe sibanga ukuba sisizwe sinenkolo, uThixo kwamnye abathi babange ukumkhonza uyakubatshabalalisa kwiziqeqo zabo.
He'll destroy every denomination off the face of the earth. What they claim to serve.
Uyakutshabalalisa lonke ihlelo lisuke phezu kobuso bomhlaba oko babanga ukukhonza.
So notice, he rebuked them and they put him out of their camp. Jesus suffered without the camp.
Ke qaphela wabakhalimela bona kwaye bambeka yena ngaphandle kweminquba yabo. uYesu weva ubunzima ngaphandle kweminquba.
He put him out of the camp, outside, way beyond their camp.
Bamkhubela ngaphandle kweminquba, ngaphandle kude ngaphaya kweminquba yabo.
We find out that the Bible said in this last day under this lady of sin and age they do the same thing.
Sifumanisa ukuba iBhayibhile yathi kulomhla wokugqibela phansi kwesigaba saselawodike bayakwenza kwa into enye.
They will be put out of the camp.
Baya kukhutshelwa ngaphandle kweminquba.
Now watch what he says to do now in closing.
Ngokuqaphela okwakutshoyo ukukwenza ngoku ekuvaleni.
Put out of the camp where the sacrifices was burned.
Bekelwe ngaphandle kweminquba apho iminikelo yayitshiselwa khona.
That's where he belonged. He was a sacrifice.
Kulapho angowakhona, wayengumnikelo.
Now, brother, sister, do you know that each one of you all must sacrifice?
Ngoku mzalwane dade, niyazi ukuba ngamnye kuni nonke kufanele ninikele.
You must be God's sacrifice.
Kufanele ube ngumnikelo kaThixo.
Sacrifice the things of the world. Sacrifice your own pleasures of this world. Sacrifice the things of the world.
Nikezela ngezinto zelizwe. Nikezela ngolonwabo lwakho. Lwelizwe, nikezela ngezinto zehlabathi.
You know the reason that people won't do it?
Uyazi isizathu sokuba abantu bangasayi kuyenza.
You know a sheep don't have but one thing to offer, and that's wool.
Uyazi igusha inento enye inokunikezela ngayo, kwaye leyo buboya.
And now he's not asked to produce or to manufacture some wool for this year.
Kwaye ngoku ayicelwa ukuba ivelise okanye yenze uboya obuthile ngalonyaka.
He's asked to bear wool.
Icelwa ukuba iveze uboya.
We're not asked to manufacture something.
Asicelwa ukuba senze into ethile.
We're asked to bear the fruit of the Spirit.
Sicelwa ukuba siveze isiqhamo sikamoya.
That is the inside of the sheep, what he is on the inside. Makes the wool on the outside.
Oko yingaphakathi egusha, into eyiyo ngaphakathi yenza uboya ngaphandle.
And when a man has got Christ on the inside, it makes him Christ-like on the outside, not some artificial put-on.
Kwaye xa indoda inoKristu ngaphakathi, imenza ofana noKristu ngaphandle, hayi okufana nayo okwenziweyo.
Well, we find when that takes place, when Christ comes back, how is he treated?
Kulungile, siyafumanisa xa oko kusenzeka, xa uKristu ebuya, uphathwa kanjani?
Just exactly like it was at the beginning, always has been.
Kanye ngqo ngohlobo ekwakulilwe ekuqalekeni, kusoloko kunjalo.
So, he so rebuked them that they put them out of his camp and made him as a sinner.
Ke, wabakhalimela kakhulu, okokuba bamkhuphela ngaphandle kweminquba yakhe. Kwaye bamenza yena njengomoni.
Which he became sin for us.
Ndoleyo waba ngumoni endaweni yethu.
Now after hundreds of years, yes, most 2,000 years, he's visit their camp again according to his promised word that he had do in the last days.
Ngoku emva kwamakhulu eminyaka, ewe, phansi amakhulu amabini eminyaka, uyityelele iminquba yabo kwakhona ngokwelizwi lakhe elisithembisileyo ukokuba uyakwenza kumhla wokugqibela.
He's visit the camp again.
Utyelele iminquba kwakhona.
He's visit the camp to manifest this word today.
Utyelele iminquba ukubonakalisa eli lizwi namhlanje.
Just like he visit back in that day and he did in Moses' day.
Kanye njengoko watyelelayo kudala kulamhla, kwaye wenza kumhla kaMoses.
That was not Moses doing that.
Yayingengo Moses owayesenza ukuya.
Moses was a man. It was Christ.
UMoses wayengumntu, yayinguKristu.
Look at Joseph, the life. Loved of the father, hated of his brothers. Well, because he was a seer.
Jonga kuYosefu. Ubomi othandwayo nguyise uthiwe ngabazalwane bakhe ngokuba wayeyimboni.
And they hated him without a cause.
Kwaye bamthiya ngaphandle kwesizathu.
That's the only cause they can hate him for.
Ezo kuphela kwesizathu abanokumthiya ngaso.
Perfect time for today, exactly.
Umfuziselo ugqibeleleyo namhlanje ngokuchanekileyo.
The church again. They hate the spiritual things.
Ibandla kwakhona lithile into eyomoya.
And we find out that he was sold for 30 pieces of silver, supposed to be dead.
Kwaye siyafumanisa ukuba wathengiswa phansi ngamaqhosha amashumi amathathu esilivere ukuqikelela ukuba ufile.
Took up and put in a prison house like Jesus was on the cross.
Wathatyathwa wafakwa kwindlu yentolongo njengoYesu wayesemnqamlezweni.
One man lost and one man saved.
Indoda enye yalahleka kwaye enye indoda yasindiswa.
And was taken from there to the right hand of Pharaoh.
Kwaye wathatyathwa apho wasiwa ngasekunene kwaFaro.
It's exactly the way Jesus was done.
Ngokuchanekileyo ingohlobo uYesu wenziwa ngayo.
It was David. He went up through the streets of crying. Rejected king.
YayinguDavide kwaye wahamba ngesitrato elila ukumkani waliweyo.
He sat upon the mountain weeping over Jerusalem.
Kwaye wahlala phezu kwentaba elilela iYerusalem.
That wasn't David.
Lo yayingengoDavide.
The son of David, a few hundred years after that, sat on the same hill and wept because he was rejected king among his own people.
Unyana kaDavide eminyaka imbalwa elikhulu emva koko wahlala phezu kwenduli enye kwaye walila ngokuba wayengukumkani owaliweyo phakathi kwabantu abangabakhe.
It's Christ always.
NguKristu okokoko.
And today, when it's prophesied that Christ must come into the camp, you know what happened?
Kwaye namhlanje xa kuprofetiwe ukuba uKristu kufanele eze eminqubeni, niyazi ukuba kwenzeka ntoni?
It'll be just exactly like it was then.
Iya kuba kanye ngokuchanekileyo njengoko yayinjalo ngoko.
It's got to be that way to fulfill what the word here promises he'll do.
Ifanele ukuba ngaloo ndlela kuzalisekisa oko ilizwi apha elikuthembisileyo ukuba uya kwenza.
Now remember, Christ was in the age of Noah.
Ngokukhumbula, uKristu wakwisigaba sikaNoah.
That was Christ. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, the rejected word of the hour.
Lo yayinguKristu, uYesu Kristu nguye izolo namhlanje naphakade, elaliweyo ilizwi leyure.
Notice, and his prophecy of Revelation 3 found when he come in this last day, as he prophesied he had come in this last day.
Qaphela, kunye nesiprofeto sakhe sesitshilelo isithathu, kufunyanwa xa esiza kulomhla wokugqibela njengoko eprofetile ukuba uyakuza kulomhla wokugqibela.
And how did he find the church at Laodicea?
Kwaye walifumana njani ibandla laseLaodike?
Rich, have need of nothing.
Lityebile, aliswele nto.
And sat as a queen, and can see no sorrow.
Kwaye lihleli njengokumkanikazi, kwaye lingenakubona lusizi.
And put him outside the church, had no use for him.
Kwaye limkhuphele ngaphandle kwebandla, alinanto yakwenza naye.
He went without the camp again.
Waphumela ngaphandle eminqubeni kwakhona.
But then she didn't know that she was naked, blind, and miserable, and knew it not.
Kodwa lalingazi ukuba lalize liyimfama kwaye liludwayinge kwaye lingazi into.
Again, if he come again in the same way as he was then, he would rebuke every woman that wore shorts.
Kwakhona ukuba uyeza kwakhona kwangendlela enye njengoko wenjanjalo ngoko ebeya kukhalimela wonke umfazi onxibe izimfutshane.
He rebuked every bob-haired woman, every painted face, every man that would be little enough to let his wife do that.
Ebeya kukhalimela wonke umfazi ophothe inwele, wonke uqabe ubuso, yonke indoda iya kube incinci kakhulu ivumele umfazi yenze loo nto.
He had still standing to tear down every denomination it was and break up every creed we had.
Ebeya kwenza njalo, emva koko beya kukrazula lonke ihlelo ebelikho apho, kwaye uphule zonke imvumo nkolo esinazo.
You believe he'd do it?
Niyayikholelwa ukuba ebeya kuyenza?
He sure would. That's right.
Ngokuqinisekileyo ebeya kuyenza, injalo loo nto.
What would they do with him? Put him out the camp.
Ebeya kwenza ntoni ngaye, bamkhuphele ngaphandle eminqubeni.
They sure wouldn't cooperate with him. No, sir. Now we find him again in this day as the Bible said he would, put out the camp.
Ngokuqinisekileyo bebengasayi ukusebenzisana naye, hayi mhlekazi. Ngoku siyamfumana yena kwakhona kulomhla, njengoko iBhayibhile ithe uyakuba njalo akhutshelwe ngaphandle kweminquba.
For he ever remains the same, the word, same yesterday, today, and forever.
Ngokuba wasoloko ehlala ekwanguye ilizwi ikwanguye izolo namhlanje naphakade.
They don't want him.
Abamfuni yena.
They rejected him again with their counsel.
Bamala yena kwakhona ngamaqumhu abo.
They would prefer a day like they did then when he was on trial.
Babeya kukhetha namhlanje njengoko benzayo ngoko xa wayesematyaleni.
And today when the word is on trial, what's happened?
Kwaye namhlanje xa ilizwi lisematyaleni, yintoni enzekayo?
They have rejected again like they did then and accepted a Barabbas, a murderer, instead of Christ.
Bala kwakhona njengoko benzayo ngoko baza bamkela uBarabbas umbulali endaweni kaKristu.
The council would do the same thing.
Iqumrhu liyakwenza kwa into enye.
And today, because they have rejected the word and the perfect vindication of the hour, they have sold out and preferred a Barabbas, the world council of churches, a murderer of the word.
Kwaye namhlanje ngokuba belalile ilizwi kunye nokungqinelwa kugqibelele kweyure bathengisile baza bakhetha uBarabbas iqumrhu lecawa zehlabathi umbulali welizwi.
Denies word, denies baptism, denies power, denies signs.
Bayiliphika ilizwi lakhe, baphika ubhaptizo lwakhe, baphika amandla akhe, baphika imiqondiso yakhe.
And with a creed or tradition, again of wearing turnaround collars and everything.
Kunye nemvumo nkolo okanye isithethe kwakhona, ukunxitywa ikhola eguqulweyo, nayo yonke into.
Making themselves creeds and so forth, they're trying to upon good works.
Bezenza imvumo nkolo, nanjalo njalo, bazama kuyenza phezu kwemisebenzi elungileyo.
They wasn't ordained to life to begin with.
Babenganyulelwanga ibomini, into yokuqala.
They had nothing to believe with.
Abananto banokuyikholelwa ngayo.
He that knows me knows my Father, and as the Father has sent me, so send I you.
Lo ndaziyo mna wazi ubawo wam, kwaye njengoko ubawo endithumile, ngokunjalo ndithuma nina.
The God that sent Jesus went in Jesus.
UThixo othume uYesu waya kuYesu.
And the Jesus that sends you goes in you.
Kwaye uYesu okuthumayo uza ngaphakathi kuwe.
He that believeth in me, the works that I do, shall he do also.
Lo okholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo uyakuyenza naye.
Go ye into all the world and preach the gospel to every creature, black, yellow, white, brown, whatever he might be.
Hambani ngoko kulo lonke ihlabathi, nishumayele ivangeli kuyo yonke indalo, omnyama, tyheli, mhlophe, mdaka, nokuba ngaba njani.
These signs shall follow them and believe, while for all the world and every creature.
Le miqondiso yakulandelana nabo bakholwayo, kude kangakanani lonke ihlabathi, kwaye kuso sonke isidalwa.
A little Baptist minister not long ago in Tucson came to me and said, Brother Branham, here's your trouble. You're trying to make this an apostolic age.
Umlungiselelo omncinci ombhaptizi ngekudala kakhulu eTucson weza kum wathi, mzalwane uBranham, nansi ingxaki yakho, uzama ukwenza lena isigaba sabapostile.
He said there is no such a thing as apostolic age today. Apostolic age is over.
Wathi akukho nto injengesigaba sabapostile namhlanje, isigaba sabapostile sagqitha.
I said it is, I didn't know it.
Ndathi injalo, andikhange ndiyazi.
And he said, well it is.
Wathi, ngoko kulungile injalo.
I said, are you sure?
Ndathi, uqinisekile.
He said, sure, I'm sure.
Wathi, uqinisekile, uqinisekile, watcho.
He said, all right. I said, how do you think it's over?
Watcho, kulungile. Ndathi, ucinga njani ukuba igqithile.
So that was for the apostles.
Wathi, abapostile.
I said, Peter said on the day of Pentecost, do you believe his word?
Ndathi, uPetros, wathi, ngosuku lwePentecost, uyalikholelwa ilizwi lakhe.
Yes, sir.
Ewe, mhlekazi.
He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Wathi, guqukani nonke ngabanye, nize nibhaptizelwe egameni lika Yesu Kristu.
For this promise is unto you and to your children and to your children's children and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Ngokuba elidinga likuni nakubantwana benu nakubantwana babantwana benu nakwabo bakude nakwabaninzi eyakuthi inkosi uThixo wethu ibabize.
This same promise. We've got to come back to it.
Elidinga linye sifanele sibuyele emva kulo.
Dr. Simon Peter wrote a prescription.
Ugqirha Simon Petros wabhala ummiselo.
The Bible said, is there no balm in Gilead? Is there no physician there?
IBhayibhile ithe, ingaba kukho mafutha aqholiweyo na eGilead? Ingaba kukho gqirha na khona?
Well, you know, if you take a doctor's prescription,
kulungile niyazi ukuba nithabatha imiqathango kagqirha.
When he finds the disease that's in your body, and he writes that prescription, you better fill it, get some real druggist that'll fill it just the way it's wrote.
Xa efumana isifo esemzimbeni wakho, aze abhale la mimiselo, kungcono uyizalisekise, fumana uyena menzi mayeza, unguye, uyakuzalisa kanye ngendlela ebhalwe ngayo.
Because he has to put in so much poison and so much antidote, so much that your system will take.
Ngokuba kufanele afake ikhefu engako, kunye nangako amayeza ubuhlungu kangangoko umzimba wakho unokuthabatha.
You see, it's already been tried and proven, and you must take that prescription.
Uyabona usele izanyiwe kwaye yapasiswa kwaye kufanele uthabathe lammiselo.
If you don't, you get some quack doctor to go to fool him with that that don't know how to measure out that medicine right, he'll kill you.
Ukuba kuyenzi, ufumana ugqirha omkokotelo, uyakuhamba ayokubhanqa ngoko, ongaziyo ukuba yenziwa njani, imilinganiselo kakuhle, uyakukubulala.
And if he puts too much weakness, then it won't do you no good.
Kwaye ukuba ufaka ukunganelanga kakhulu ngaphakathi, ayisokuze ikuncede.
And that's what's the matter with a lot of you doctors.
Kwaye ilo ngxaki kunye noogqirha benu abaninzi.
You're fooling with that prescription.
Nipanqana lo mmiselo.
Peter said, I'll give you an everlasting prescription. For you and your children them is far off. Even as many as the Lord our God shall call.
UPetrosi wathi, ndiyakukunika ummiselo wanaphakade, owenu, nakubantwana benu, kunye nabo bonke abakude, nakubaninzi yakuthi inkosi uThixo wethu ibabize.
Not coming giant.
Hayi, zawuzimanye.
But repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the results. Amen. The Holy Ghost.
Kodwa, guqukani nonke ngabanye, nize nibhaptizelwe egameni lika Yesu Kristu, ukuze nixolelwe izono, kwaye nakwamkela iziphumo. Amen. Umoya oyingcwele.
Father promises prescriptions for you and to your children.
Ngokuba idinga lommiselo ngowenu nakubantwana benu.
Some of you quack doctors quit writing those fake prescriptions.
Ngoku abanye benu boogqirha bomkokotelo yekani ukubhala lommiselo inkohliso yabona.
You're killing your people.
Nibulala abantu benu.
That's the reason the real thing isn't getting to them. Yes.
Seso sizathu eyona nto yenene ingafikiyo kubo, ewe.
You know, on this same prescription, how the doctor finds his medicine.
Niyazi, kwa kulommiselo mnye, indlela ugqirha lifumana ngalo iyeza lakhe.
They always take it, the scientists try to figure up something, then they give it to a guinea pig and see if it kills him or not.
Basoloko bethabatha, kwaye abenzululwazi, bazame ukuqikelela into ethile emva koko, bayinikezele kwinto yokulingwa. Baze babone ukuba iyayibulala okanye hayi.
And then you know, medicine's got a chance to take.
Kwaye emva koko niyazi, iyeza linethuba lokuzanywa.
You might get well and it might kill you.
Ungaphila kwaye ingakubulala.
See, because all people are not like guinea pigs, maybe.
Yabona ngokuba bonke abantu abafani nento yozokulingwa mhlawumbi.
So, but there's one thing about this prescription. It's for all.
Ke kodwa kukho into enye malunga nalo mmiselo ungomntu wonke.
And then any real good doctor that won't got a lot of faith in his own medicine, he won't ask somebody else.
Kwaye ngoko wonke wenene ugqirha ongasayi onokholo oluninzi kwiyeza lakhe akusokuze acele omnye umntu.
Some of them's cowardly enough to get a prisoner with life term and then set him free if he lives over it. Let him take prescription.
Abanye babo ngamagwala kangokuba banakulinika isigwebo sobomi ibanjwa baze ngoko bamkhulule ukuba uphila ngaphezu kwaso miyeka thabathe ummiselo.
But in this place we had a real doctor. He come took the prescription himself.
Kodwa kule ndawo sasinogqirha wenene uyeza wathabatha ummiselo ngokwakhe yabona.
Resurrection and the life, says God.
Ndinguye, hayi ndiyakuba, ndiluvuko kunye nobomi, utsho uThixo.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.
Lo uthi akholwe kum, nakubeni efile, kodwa uyaphila.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Kwaye lo usukuba ephila kwaye akholwe kum, akasayi kufa.
What does it say? He said, believe in salvation.
Mata wathi, wathi, uyakholelwa wena kukoku.
She said, yeah, Lord, I believe that thou art the Christ that was coming to the world.
Wathi, ehe, nkosi, ndiyakholwa ukuba wena nguKristu obefanele ukuza ehlabathini.
No matter how much the rest of them call you, I don't see it.
Akukhathaliseki nokuba kukangakanani abaninzi abakubiza ngako wena, ndiyibonile.
The Calvary, he took the injection himself.
Calvary, wathabatha isitofu ngokwakhe.
And on Easter morning, death couldn't hold him. I am the resurrection and the life.
Kwaye ngentsasa yePasika, ukufa zange kube nakumbamba yena, ndiluvuko kunye nobomi.
They injected death into him, but he rose up victorious over the death, hell, and the grave.
Amen.
Batofa ukufa kuye, kodwa wavuka noloyiso, ngaphezu kokufa, isihogo kunye nengcwaba.
He took the injection himself.
Wathabatha isitofu ngokwakhe.
And he sent out some doctors to write a prescription who had the revelation of who he was.
Kwaye wathumela ugqirha abathile ukuba babhale ummiselo babe nesityhilelo sokuba waye engubani yena.
Who does man say I the son of man am?
Bathi abantu ningubani nam nanyana womntu.
Peter said thou art the Christ, the son of the living God.
Petros wathi wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilayo.
He said, blessed art thou, Simon. Amen. You got it now.
Wathi usikelelwe wena Simon, uyifumene ngoku.
I give to you the keys of the kingdom.
Ndikunika isitixo sasebukumkanini.
Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. If you loose on earth, I'll loose in heaven.
Nantoni na usukuba uyibopha emhlabeni, ndiyakuyibopha ezulwini. Ukuba uyakhulula emhlabeni, ndiyakukhulula ezulwini.
And on the day of Pentecost, when they seen all this going on, they said, what can we do to get this inoculation?
Kwaye ngosuku lwePentecost xa babona konke oku kusenzeka, wathi, bathi, singenza ntoni ukufumana esi sitofu.
There you read the prescription.
Aba wafunda ummiselo.
He said, I'm going to write a prescription, it's for you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall ever call.
Wathi ngoku ndiza kubhala ummiselo, ngowakho nakubantwana bakho nakwabo abakude nabaninzi eyokuthi inkosi uThixo wethu ibabize.
Don't fool with the prescription, you'll die.
Sukubhanxa ngommiselo, uyakufa.
They make it so weak today till it's nothing but denominational water. Thrice.
Bawenza buthakathaka namhlanje de ingabi yonto kodwa amanzi ehlelo, injalo.
Some embalming fluid. They inject into a dead man to make him deader.
Amanye ayengeyenge amafutha abawatofa kumuntu ofileyo ukumenza afe ngakumbi. Oh, God, Zalwane, kukho intambiso yenene.
There is a one Gilead.
Akhona amafutha aqholiweyo eGiliyadi.
It's for the healing of the soul.
Ngawokunyanga umphefumlo.
Just don't fool with the prescription.
Nje sukubhanxa ngommiselo.
Take the prescription just the way it's written. And God's obligated to his word.
Tabatha ummiselo kanye njengendlela ubhalwe ngayo, kwaye uThixo ubophelelekile elizwini lakhe.
Not obligated to the creed or the dogma or the denomination, he's obligated to his word.
Akabophelelekanga kuvumo nkolo kanye imigaqo kanye amahlelo, ubopheleleke elizwini lakhe.
Follow the prescription, that's the first basis. Start off, then you're signed up and ready to go to work.
Landela ummiselo leyo into yokuqala. Qala apho emva koko ubhalisiwe kwaye ulungele ukuya emsebenzini.
Notice, out the camp.
Qaphela ngaphandle kweminquba.
They have chosen a Barabbas today.
Bakhethe uBarabbas namhlanje.
When the gospel has passed back and forth around the world, great signs and wonders has followed the revival.
Xa ivangeli igqithile umvana phambili kwilizwe jikelele, imiqondiso emikhulu kunye nezimanga ilandelelene nemvuselelo.
But instead of coming in and trying to do it, they're joining right up with Barabbas.
Kodwa endaweni yokuza baze bazame ukuyenza, bazimanya kanye noBarabbas.
Before we'll have this nonsense and so forth in our church, we'll be classic like the rest of them.
Ngaphambi kokuba sibe nale mfitshi-mfitshi kunye nanjalo njalo ebandleni lethu siya kuba ngabodidi njengabo bonke.
Now they've got Rome and all of them together, a Barabbas.
Ngoku baneRoma kunye nabo bonke behlanganisiwe, iBarabbas.
Notice, we are then in that great camp, we are invited to go beyond that camp.
Qaphela. Ngoko siphaya kula minquba mikhulu, simenyiwe ukuya ngaphaya kweminquba.
Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
UYesu naye ukuze abangcwalise abantu ngelelakhe igazi, weva ubunzima ngaphandle kwesango.
Let us go to him beyond the gate. Watch, bearing his reproach. Amen.
Masiphume ke ngoko siye kuye ngaphandle kweminquba. Qaphela sithwele ingcikivo yakhe.
What was he reproached for?
Wayengcikivelwa ntoni yena?
Not because he is Methodist or Baptist. I'll assure you that.
Hayi ngokuba wayengumwisile okanye umbhaptizi, ndiyakuqinisekisa ngoko.
Not because he is Pharisee or Sadducee, because he was the vindicated word.
Hayi ngokuba wayengumfarisi okanye umsadusi, ngokuba wayelilizwi elingqinelweyo.
Bearing his reproach. For what? The vindicated word.
Sithwele ingcikivo yakhe ngentoni ilizwe elingqinelweyo.
That's right, that's what he did.
Injalo lonto le into awayenzayo.
He said, if I do not the works of my father, don't believe me. If I'm not the answer to all the scriptures' questions.
Wathi, ukuba ndiyenze imisebenzi kabawo wam, musane kundikholelwa, ukuba ndiyompendulo kuyo yonke imibuzo ezibhalo.
Jesus of the New Testament was Jehovah of the Old. Exactly right.
UYesu weTestamente entsha wayenguYehova wendala ngokuqinisekileyo ichanekile.
I believe as I was telling you, here not some time ago or somewhere in a meeting, it might not have been here.
Ndiyakholwa njengoko bendinixelele apha ngoku ngaxesha lithile ligqithileyo okanye endaweni ithile emhlanganweni isenokuba yayingekho apha.
Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New.
UYehova weTestamente endala uYesu wentsha.
You remember the when I was going squirrel hunting that morning, and there it was, them three big stems running to one out there around the mountain, me standing there looking at it.
Niyayikhumbula xa ndandisiya kuzingela unomatse ngalantsasa, kwaye nantso ilapho, zona ezintathu ezikhulu iziqu, zihlangana phandle phaya kanye entabeni, mna ndimi apho ndijonge kuyo.
I drew up close and took off my hat, laid down my rifle, got up there.
Kwaye ndasondela ndothula umnqwazi wam, ndabeka phantsi umpu wam, ndinyukela phaya.
And a voice shook the woods, said, Jesus of the New Testament is Jehovah of the Old. Remain faithful.
Kwaye ilizwi lashukumisa imithi lathi, uYesu weTestamente entsha nguYehova wendala, hlala unyanisekile.
So, right below there is where the squirrels appeared, then come into existence when there was none there.
Kanye ngaphansi phaya, kulapho onomatse babonakalayo, emva koko, babakho, xa kwakungekho nomnye apho.
That's truth. It's truth.
Yabona, leyo yinyani. Yabona, yinyani.
So God knows before who I stand, it's a truth. That's right. It's a truth.
Ke uThixo uyazi, loo ndimi phambi kwakhe, yinyani yayo, injalo loo nto, yinyaniso.
Right down in Kentucky, and there's people sitting right here tonight was present. It happened again, the same thing. Yes.
Ezantsi kanye Kentucky kwaye kukho abantu abahleli kanye apha ngobusuku ababekho xa yenzeka kwakhona into enye ewe.
We know that it's the truth, Jesus of the Old Testament.
Siyazi ukuba leyo inyaniso uYesu weTestamente endala.
Like when the Chinese people first come over here, they couldn't read nor write our language, but they were great laundrymen.
Njenga xa abantu bamaChina beza ngapha kokuqala, babengakwazi ukufunda nokubhala ulwimi lwethu, kodwa babe ngabahlambi impahla abakhulu.
And so they would, you go down to the Chinese laundry.
Kwaye ke babeya, ubuya kuhla uye kwindawo yokuhlamba impahla yamaChina.
He just got in some clear little white tags. He couldn't read one thing.
Ebefumana nje elingenanto elincinci elimhlophe ilapho. Wayengenakho ukufunda nanto.
And he knows you couldn't read it if he wrote it.
Kwaye ebesazi ukuba akanakuyifunda ukuba uyibhalile.
So when you come, he just took this little white piece of paper, something on this order, say right here, and he tore it a certain way like that.
Ke xa usiza, uthabatha nje elilincinci elimhlophe iphepha, into ethile kolu hlobo, athi kanye apha kwaye alikrazule ngendlela ethile ngolu hlobo.
Now he gave you one piece of paper, and he kept the other piece of paper.
Ngoko akunike esinye isijunqe sephepha, aze agcine esinye isijunqe sephepha.
And then when you come back for your laundry, he said, let me see your piece of paper.
Kwaye xa ubuyela impahla yakho, uthi, ndibonise isijunqe sephepha lakho.
And he got them. If it matched, that was it. You got your dirty clothes back clean.
Kwaye, awufumane, ukuba iyalungelelana, ibiba yiyo, ufumane impahla zakho ezimdaka zicocekile.
And Jesus matched every prophecy.
Kwaye uYesu, walungelelana naso sonke isiprofetho.
Every design of Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. He matched everything.
Wonke umfanekiso kaYesu weTestamente endala, uYesu wentsha, walungelelana nento yonke.
Let me say this with godly fear and respect, but love, but sincerity in knowing where I'm standing.
Mandikutsho oko ngokoyika kobuThixo nangentlonipho kodwa uthando kodwa ukunyaniseka kokwazi apho ndimi khona.
The message of this hour has matched everything the Bible spoke of.
Umyalezo wale yure ulungelelane nayo yonke into iBhayibhile ithethileyo ngale yure.
Now, if you got some dirty clothes, turn them in.
Ngoku kuba ufumana impahla ezimdaka zijikise.
Are you washed in the blood of the Lamb?
Ingaba uhlanjiwe egazini lemvana.
Notice bearing his reproach, because he was the vindicated word.
Qaphela kuthwala ingcikivo yakhe, ngoba wayelilizwi elingqinelweyo.
As then, so is it now. He's the same yesterday and forever. Hebrews 12 and 13.
Njengangoko, kunjalo nangoku, usenguye izolo namhlanje naphakade, amaHebhere ishumi nesithathu, ishumi nesibini, kunye neshumi nesithathu.
We find Hebrews 13:8 also.
Sifumane amaHebhere isibhozo, ishumi nesithathu, isibhozo, kananjalo.
Bearing his shame of the gospel.
Sithwele ihlazo lakhe lwevangeli.
Bearing his name.
Sithwele igama lakhe.
He said, I came in my father's name.
Wathi ndize egameni likabawo wam.
What is the name of the father?
Kubani igama likabawo?
He came in his father's name.
Uze egameni likabawo wakhe.
Said, I came in my father's name and you received me not.
Wathi ndize egameni likabawo wam nazana ndamkela.
Well, what is the father's name?
Ke ngoko, kubani igama likabawo?
I guess you ought to know.
Ndicinga kufanele wazi, uyabona?
Bearing the reproach of the word.
Ukuthwala ingcikivo yelizwi.
It was always carried out of their camps. They turned it out.
Yayisoloko ithwalelwa ngaphandle kweminquba yabo. Bayijikelisele ngaphandle.
You'll be laughed at, made fun of.
Uyakuhlekwa, wenziwe inhlekisa.
In the day where I once started across the nation, not speaking about myself, please don't think this is a personal.
Kwaye namhlanje, apho ndaqalisayo ukunqumla isizwe, hayi kukuthetha ngesiqu sam, nceda, sukucinga ukuba ibhekisele emntwini.
Well, my time's gone. I got about 10 pages. Sure, you can see what's left. All right, of notes.
Kodwa ixesha lam liphelile, kwaye ndinamalunga neshumi lamaphepha apha, ningabona, okuseleyo apha, yabona, yabona, kulungile, kokubhaliweyo.
But listen, first started out, did you know Jesus when he first started, oh, the young rabbi.
Kodwa, phulaphula, ukuqalisa, uyaqwalasela xa uYesu waqalisayo, oh, urabi, omncinci.
Oh, he was a wonderful man, come over our way, come preach to us.
Oh, wayendoda emangalisayo yiza ngapha kwethu indlela yiza ushumayele kuthi.
But one day he sat down to them and he said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.
Kodwa ngenye imini wahlala phansi kubo waza wathi, ngaphandleni kokuba nidle inyama yunyana womntu nisele negazi lakhe aninabomi kuni.
What do you think the doctors and intellectuals of the crowd thought? This man's a vampire.
Ucinga ukuba ugqirha kunye noonqondo-nqondo besihlwele bacinga ntoni le ndoda lizimu yabona?
He wants you to drink human blood. That's too much for us. Get away from this. The priest said he was crazy. I believe it.
Ifuna nisele igazi lomntu oko kungaphezu kwethu mkani kuye ababingeleli bathi uphambene ndiyayikholwa.
And the Bible said they walked away.
Kwaye iBhayibhile yathi bemka.
Then he had 70 ordained preachers and he said, I can't have them.
Emva koko waba namashumi asixhenxe abashumayeli abathandisiweyo kwaye wathi andinakuba nabo.
So he looked around at them. He said, what will you say when you see the Son of Man ascending up into heaven from whence he comes?
Ke wabheka-bheka, wajonga kubo, wathi, niyakuthini xa nibona unyana womntu enyukela ngasentla ezulwini apho asuka khona?
Now he never explained these things. He just let him alone.
Ngoku zanga zicacise ezi zinto, waziyeka nje, yabona?
And they said, Son of Man, what?
Kwaye bathi, Nyana womntu, intoni?
We eat with the man. We fish with him. We lay on the banks with him.
Sitya kunye nendoda, siloba nayo, silala ezitulweni nayo.
We seen the cradle he was rocked in.
Sibonile umandlalo obusana wayembambazelwa kuwo.
We know his mother, we know his brother. Who can receive a thing like this?
Siyamazi umama wakhe, siyamazi umzalwane wakhe, kubani onokwamkela into efana nale.
And the Bible said they walked with him no more.
Kwaye iBhayibhile ithe abazange baphinde bahambe naye kwakhona.
Then he turned around to Peter and the rest of them and said, I chose 12, you 12.
Emva koko waguqukela kuPetros nakwabanye wathi, ndinyule ishumi elinambini nina abalishumi elinambini.
Now from the thousands he's down to 12.
Ngoku kusuka kumawaka uhlile ukuya kwishumi elinambini.
He said, I chose 12, any one of you is a devil. I know it from the beginning.
Wathi, ndinyule ishumi elinambini ngoko, omnye wenu ngumtyholi. Ndiyazile loo nto kusukela ekuqalekeni.
He said, now do you want to go with them?
Wathi, ngoku ingaba nifuna kuhamba kunye nabo?
You didn't have to baby and pet and I'll make you a deacon if you join the church. Amen.
Kwakungadingeki ukuba abanase, kwaye abaphulule, kwaye ndiyakwenza umdikoni ukuba uzibandakanye nebandla lam.
He never even explained it.
Yabona, asingo mazembe okugaya, akazange ayicacise nokuyicacisa.
Neither could the disciples explain it.
Nabafundi bakhe babengena kuyicacisa.
But you remember he just told them, I knew you before the foundation of the world. I ordained you to receive joy with me.
Kodwa khumbula, wabaxelela nje, ndinazile ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Ndalimisela ukuba namkele uvuyo kunye nam.
There it was, before the foundation were predestinated.
Yabona, nanzo yayilapho, ngaphambi kokusekwa kwehlabathi, ulwanyulo lwexa engaphambili.
Those apostles stood there just as stern.
Abo bapostile bemaphaya nje bhunxe.
They couldn't explain how they were to eat his flesh and drink his blood.
Babengenako ukucacisa ukuba bebeza kutya njani inyama yakhe kwaye basele igazi lakhe.
They couldn't understand how he ever come down when he's been right there with them all the time. He couldn't explain it.
Babengakwazi ukuqonda ukuba okhe wehla njani ngelixa wayelapho kanye kunye nabo lonke ixesha. Wayengenakuyicacisa.
The people couldn't explain it.
Abantu babengenakuyicacisa.
Nobody could explain it.
Akukho mntu wayenokuyicacisa.
But Peter made those notable words. No wonder he gave him the keys.
Kodwa uPetros wenza la mazwi aqaphelekayo. Akumangalisi nje wamnika izitshixo.
He said, Lord, who will we go to?
Wathi, Nkosi, singaya kubani?
We are persuaded. We know that you and you alone are the vindication of the promised word today.
Sikholisiwe. Siyazi ukuba wena. Kwaye wena wedwa ukungqinelwa kwelizwi elithenjisiweyo namhlanje.
We know that thou alone has the word of life.
Siyazi ukuba wena wedwa unamazwi obomi.
We can't explain those things, but we believe it anyhow.
Asinakuzicacisa ezo zinto kodwa siyazikholwa nakanjani.
Little Martha said, my brother is dead. He's laying in the grave, he's rotten, he's stinking.
Umata umncinci wathi umntakwethu ufile, ulele engcwabeni, ubolile, uyanuka.
Lord, if you would have been here, my brother would not have died.
But even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Oh, my.
Nkosi, ukuba ubulapha umntakwethu ngebe ngafanga. Kodwa, nangoku, nandoni othi uyicele kuThixo, uThixo uyakunika wena, oh bethu.
He said, I am the resurrection life.
Wathi ndiluvuko nobomi.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Lo ukholwa kum, nakubeni ebefile, uyakuphila. Nabani na ophilayo aze akholelwe kum, akasayi kufa, uyayikholelwa le nto?
She said, yea, Lord.
Wathi, ehe, Nkosi.
I can't explain it, but I believe it.
Andinakuyicacisa, kodwa ndiyayikholwa.
I believe that you are the Christ that was to come into the world.
Ndiyayikholelwa ukuba wena nguKristu obefanele eze ehlabathini.
I believe by the noted scripture that you meet the qualification of that.
Ndiyakholwa ngesibhalo esibhaliweyo ukuba uzalisekise izinga elifunekayo lako oko.
So where have you buried him?
Wathi, nimngcwabele phi?
Something has to happen. Every wheel's coming right together at the right time. See?
Oh, bethu into ethile kufanele yenzeke. Lonke ivili liyahlangana ngexesha elifanelekileyo. Yabona?
Walk down the grave, the Bible said no beauty should be desiring.
Wehla waya engcwabeni, iBhayibhile ithi akukho buhle bokuba simnqwenele.
Probably a little stoop-shouldered fella, stood the little shoulders down, tired and weary from walking.
Mhlawumbe omncinci onamagxa otsolo umfo wema namagxa ahlileyo ediniwe kwaye ebulalekile luhambo.
Lazarus, come forth!
Wathi, Lazaro, puma!
And a man had been dead 4 days, stood on his feet.
Kwaye indoda yabeyifile iintsuku ezine yema ngeenyawo zayo.
A Christian Science woman, excuse me if I hurt your feeling, I don't mean to.
Umfazi wenzululwazi yobuKristu ndixoleleni ukuba ndivisa kabuhlungu imvakalelo zenu andijonganga kwenza njalo.
A Christian Science woman right from this church met me out there one day.
Umfazi wenzululwazi yobuKristu kanye kweli bandla wahlangana nam ngaphandle phaya ngenye imini.
She said, Mr. Branham, she said, I like your preaching, but there's one thing you do too much on it.
Wathi, Mnu Branham, wathi, ndiyayithanda intshumayelo yakho, kodwa kukho into oyenza kakhulu ngokugqithisileyo phezu kwayo.
That's what's that?
Ndathi yintoni leyo?
Said you brag too much on Jesus.
Wathi udlisela kakhulu ngoYesu.
I said, I hope that's all he's got against me.
Ndathi ndiyathemba ukuba koko kuphela nengxaki nam ngako. Yabona, yabona, yabona.
She said you make him divine.
Wathi umenza yena ungcwele.
See, they don't believe he was divine. They believe he was just an ordinary man, good teacher, philosopher.
Yabona, bakholelwa ukuba yena wayengcwele. Babekholelwa ukuba wayengumntu nje uqhelekileyo umfundisi olungileyo isilumko.
Said you make him divine and he wasn't divine.
Wathi, umenza yena ongcwele kwaye wayengekho ngcwele.
I said, oh yes he was.
Ndathi, oh ewe, wayenjalo.
She said, if I prove to you by your own Bible he's not divine, will you believe it?
Wathi, ukuba ndiyakubonakalisa kuwe ngeBhayibhile yakho akakho ngcwele, ingaba uyayikholelwa?
I said, my Bible said so, I believe the word, that's who he is.
Ndathi iBhayibhile yam ichilo ndikholelwa ilizwi yiloo nto ayiyo yena.
And she said, in St. John the 11th chapter, when Jesus went down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept.
Waze wathi, uYohane ungcwele isahluko seshumi elinanye, xa uYesu wehla waya engcwabeni likaLazaro, iBhayibhile yathi, walila.
I said, well, that's got to do with it.
Ndathi yintoni nokwenza naloo nto?
She said, well, that showed he wasn't divine.
Wathi, ngoko ke oko kubonisa ukuba wayengekho ngcwele.
I said, you just failed to see who the man was. He was both God and man.
Ndathi usilele nje ukubona ukuba yayingubani umntu. Ngokubini wayenguThixo kwaye engumntu.
Is a man weeping when he's weeping for their sorrow.
Kwaye njengamntu walila xa wayelila ngenxa yentlungu yabo.
But when he stood and said, Lazarus, come forth! And a man had been dead 4 days, stood on his feet again, that was more than a man.
Kodwa xa wema, kwaye wathi, Lazaro, puma! Kwaye umntu ebefile intsuku ezine yema ngeenyawo zayo kwakhona oko kwakungaphezu kunomntu.
Yes, sir. Yes, indeed.
Ewe mhlekazi, ewengenene.
I've often made the expression, when he come down off the mountain that night hungry, he was a man.
Kwaye ndasoloko ndisenza intetho, xa wehla isuka entabeni ngoba busuku elambile, wayengumntu.
He was hungry the next morning, he was a man.
Wayelambile ngentsasa elandelayo, wayengumntu.
But when he took 2 biscuits and 5 fish and fed 5,000, taking up 7 baskets, that was more than a man. Yes, sir.
Kodwa xa wathabatha amaqebengwana amabini kunye neentlanzi ezintlanu waze wadlisa amawaka amahlanu kwathatyathwa ingobozi ezisixhenxe oko kwakungaphezu komntu. Ewe mhlekazi.
He was a man on the cross when he cried, "My God has thou forsaken me."
Wayengumntu emnqamlezweni xa walila, "Thixo wam, undishiyelani nam na?"
When he cried, "Give me a drink," and they give him vinegar and gall, he was a man crying.
Xa walila, ndiphendisele kwaye bamnika iviniga kunye nenyongo, wayengumntu elila.
But on Easter morning, when he broke every seal of death, hell, and the grave, and rose up, he was more than a man.
Kodwa ngentsasa yepasika xa waqhekeza etywina lokufa isihogo kunye nengcwaba kwaye wavuka, wayengaphezu komntu.
He was a man that night laying on the back of that little boat where he's out there with the disciples and 10,000 devils of the sea swore they drowned him.
Wayengumntu ngoba busuku elele kumva umkhombe omncinci apho wayekhona phaya kunye nabafundi kwaye amashumi amawaka eedemoni zolwandle afunga ukuba yakumtshonisa yena.
Out there in a little ship like a bottle stopper out there like that, he was so tired, didn't even wake him up.
Phandle phaya kwencinci endala inqanawe njengesiciko sebhotile khona phaya ngolwahlobo wayediniwe kakhulu ayizange imvuse nokumvusa yena.
He was a man when he was asleep.
Wayengumntu xa wayelele.
But when he put his foot on the rail of the boat and looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed him, that was more than a man. It was God!
Kodwa xa wabeka unyawo lwakhe entanjeni yomkhombe emva koko wajonga phezulu waze wathi yithi cwaka kwaye imimoya kunye namaza amlulamela yena oko kwangaphezu komntu yayinguThixo.
Oh, one of the poets said, "Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away."
Akumangalisi imbongi yathi, "Ngokuphila wandithanda, ngokufa wandisindisa, ngokungcwatywa wathwalela izono zam kude."
Rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day.
Ngokuvuka wangcwalisa ngesisa ngonaphakade, ngenye imini uyeza, oh mini ezukileyo.
Yes, sir. Go beyond the camp. I don't care what it costs.
Ewe mhlekazi, ukuphumela ngapha kweminqoba andikhathali nokuba ixhamla ntoni.
This consecrated cross I'll bear till death shall set me free.
Lo mnqamlezo ungcwalisiweyo ndiyakuthwala de ukufa kundikhulule.
Then go home, a crown to wear, for there's a crown for me.
Emva koko ndiye ekhaya isitshaba ndisithwele kuba kukho isitshaba esenzelwe mna.
Closing, I say this.
Ekuvaleni ndiyakutsho oku.
I was reading a story some time ago on a judge.
Bendifunda ibali ngaxesha lithile eligqithileyo ngomgwebi.
He's a just man, a good man. Love.
Wayengumntu nje umntu olungileyo ethandwa.
And there's a bunch of people in the city that thought they could get by with anything, so they had plenty.
Kwaye kwakukho igquba labantu esixekweni babecinga ukuba banokwenza nantoni bengenziwa nto.
So they opened up a house of ill fame, run a liquor store, liquor, everything like that. It was illegal.
Ke baba nokuninzi ke bavula indlu yongongantweni baqhuba ivenkile yotywala utywala yonke into enjalo yayingekho mthethweni.
And it was caught by the law, the federal man, and was brought to court.
Kwaye babanjwa ngumthetho indoda egunya kwaye baziswa enkundleni.
And when all the people of the city, the little city gathered in, they know this man had done a lot of things around there, the man that had run the ill-famed place.
Kwaye xa abantu bonke besixeko isixekwana esincinci bahlangana bayazi le ndoda yenze izinto ezininzi apho indoda eyayiqhuba le ndawo engantweni.
And the jury found the man guilty because he's caught open-handed.
Kwaye umgwebi wayifumana indoda inetyala ngoba wayebanjwe nobungqina.
And so then the judge found him guilty and sentenced him for so many years. Without bond, without appeal or anything, he sent him because that's what the law read.
Kwaye ke emva koko umgwebi wayifumana inetyala, waza wayigweba ngoko iminyaka emininzi ngaphandle kwebheyile, ngaphandle kwesibheno, okanye nanye into wamthumela ngokuba yilonto umthetho wawuyitsho.
The people outside the court raised him and said, "You know what? Every person in this town will hate you."
Abantu ngaphandle kwenkundla bamleqa baze bathi, "Uyazi intoni, wonke umuntu kwesisixeko uyakukuthiya."
Said they hate you for making that decision on that man.
Bathi bakuthile ngokwenza esasigqibo ngalandoda.
They were all gamblers themselves.
Babengabangcakazi bonke ngokwabo.
And said, "We'll all hate you. We'll never elect you again."
Kwaye bathi, "Si, siyakukuthiya sonke, asisayi kukonyula kwakhona."
"We'll never be one of us vote for you," booing him as he went down the street.
"Asisayi kuba namnye uzakuvotela wena," bamqwaqwa njengoko esihla ngestrato.
He stood just a minute and said, "Let me have a word."
Kwaye wemanje kumzuzwana wathi, "Mandike ndibe nelizwi."
He said, "I've done exactly what was my duty."
Yathi ndenze kanye oko ngumsebenzi wam.
The man was guilty no matter who he was.
Indoda ibinetyala kukhathaliseki nokuba ibingubani.
And I had to sentence him according to the law that I swore I'd uphold.
Kwaye ndifanele ndiyigwebe ngokomthetho endifungileyo ukuba ndiyakugcina.
He said, "You're hated in this town."
Wathi uthiywe kwesi sixeko.
He said, "But I'm loved greatly at home by my people."
Wathi ndithandwa kakhulu ekhaya ngabantu bakuthi.
We might think the same thing if you pardon expression.
Singacinga into ekwanye ukuba uya kuyixolela intetho.
I stood for what I have been saved to do. Uphold this word of God.
Ndimele oko ndisindiselwe ukuba ndikwenze ukugcina eli lizwi likaThixo.
I know the denominations hate me for the things that I say, but I'm greatly loved in his house among his people.
Ndiyazi ukuba amahlelo andithile ngezinto endizitshoyo, kodwa ndithandwa kakhulu endlwini yakhe, phakathi kwabantu bakhe.
Let us pray.
Masithandazeni.
Lord Jesus, we may be hated by the world, but loved of the Father.
Nkosi Yesu, singathiwa lihlabathi, kodwa abathandayo ngubawo.
Help us, dear God.
Sincede Thixo othandekayo.
Help these people. That each one of them, Lord, that thy blessings will rest upon them.
Nceda ababantu ukuba ngamnye kubo Nkosi ukuba intsikelelo zakho ziyakuphumla phezu kwabo.
Let us go beyond the camp now.
Masiye ngaphaya kweminquba ngoku.
Let us go beyond our own thinking. Let us go by the thinking of God.
Masiye ngaphaya kokucinga kwethu. Masiyame ngokucinga kukaThixo.
The Bible said this: "Let the mind that was in Christ be in you."
Kwaye iBhayibhile ikutshilo oku, yibani nale ngcinga yayikuKristu.
So let us think his thoughts, not our own thinking, because most of the time we're wrong.
Ke masicinge ingcinga zakhe, hayi ukucinga kwethu, ngokuba ngamaxa amanintsi siphosile.
So to be sure, let his mind rest in us.
Ke ukuqiniseka ingcinga yakhe mayiphumule phezu kwethu.
And his mind was to do the Father's will, and the Father's will is his promised word.
Kwaye ingcinga yakhe yayikukwenza intando kayise, kwaye intando kabawo lilizwi lakhe elithenjisiweyo.
Let us go beyond the camp tonight, Lord, and find Jesus.
Masiphumele ngaphaya kweminquba ngobusuku Nkosi, size sifumane uYesu.
We'll never find him by joining the church. We'll never find him by shaking hands with some minister or signing some creed or something that we promised to go to Sunday school so many days out of the year and so forth.
Asinakumfumane ngokuqhawula izandla kunye nomshumayeli okanye ngokutyikitya isivumo kholo esithile okanye into ethile esiyithembisayo ukuya kwisikolo secawa iintsuku ezininzi ngonyaka njalo njalo.
We'll only find him in the Word because he is the Word.
Singamfumana yena kuphela elizwini ngokuba ulilizwi.
And as we see this day promised that he'd be outside the camp, put out again.
Kwaye njengoko sibona lo mhla uthenjisiweyo wokuba uya kuba ngaphandle kweminquba akhutshelwe ngaphandle kwakhona.
Now let us go beyond the camp, ready to bear his reproach.
Ngoku masiphumele ngaphandle kweminquba silungele ukuthwala ihlazo lwakhe.
hated of this world, but loved of the one who has invited us to the camp.
Abathiweyo beli hlabathi, kodwa abathandayo balowo simemele eminqubeni.
Grant it, Lord.
Siphe oko Nkosi.
If there be those here who doesn't know him and has never went beyond the camp of some church affiliation, yet you profess to be a Christian.
Ukuba kukho abo apha bangamaziyo yena kwaye bengazange baye ngaphaya kweminqoba yokumanywa necawa koko ubanga ukuba ungumKristu.
But when you say these things, I believe it for another day, that shows it cannot be the Holy Spirit.
Kodwa xa usithi ezi zinto ndiyakholwa zezomnye umhla oko kubonisa ukuba ayinakuba ngumoya oyingcwele.
How can a man that's filled with the Holy Ghost ever be baptized using the name of Father, Son, Holy Ghost?
Angathini umuntu ozaliswe ngumoya oyingcwele abhaptize ukubhaptiza esebenzisa igama likayisenyana moya oyingcwele?
When Paul, the great apostle, said, if an angel comes from heaven,
xa uPaulos umpostile omkhulu wathi ukuba ingelosi isuka ezulwini,
you might have done it one time not knowing any different.
Kungaba uyenzile loo nto ngaxesha lithile ungazi namnye umahluko.
Those people did it not knowing different in Acts 19.
Abo bantu bayenza bengazi mahluko kwizenzo ishumi elinesithoba.
But said an angel preaches anything different, let it be accursed.
Kodwa wathi ingelosi ishumayele nantoni eyahlukileyo mayisingelwe phansi.
How can you accept some creed or some ism, something other, when the Bible said the promise isn't to you? This same thing, the real baptism of the Holy Spirit.
Ungayomkela njani imvumo nkolo okanye iism enye into ethile engenye xa iBhayibhile ithe idinga likuni le nto inye ubhaptizo lonene lukamoya oyingcwele?
How can the Holy Spirit that wrote the Word be in you denying the Word?
Ungathini umoya oyingcwele owabhala ilizwi ube kuwe uphike ilizwi?
How can it deny when the very Holy Spirit itself said, if any person shall add one word to this or take anything from it, I'll take his part out of the book of life.
Angaliphika njani xa wona kanye umoya oyingcwele ngokwawo wathi ukuba nabantu uyakongeza igama elinye koku okanye asuse nantoni koku ndiyakususa indawo yakhe encwadini yobomi?
How can the Holy Spirit then take anything from the Word or add anything to the Word?
Ungathini umoya oyingcwele emva koko ukususa nantoni na elizwini okanye wongeze nantoni na elizwini?
My friend, both here and in the invisible world where the tape will go, invisible to us now.
Sihlobo, abalapha, ndaweni inye, nabakwilizwe elingabonakaliyo, apho iteyipu iyakuya, benga nako bonakala kuthi ngoku.
Let that go deep in your heart from this morning's message on the teaching, seeing where we are.
Mayingene nzulu loo nto entliziyweni yenu, ukusuka kulomyalezo walentsasa, kwimfundiso, sibona nje apho sikhoyo.
If you never have yet ever taken this prescription that I spoke of a while ago, won't you receive it?
Ukuba zange okwakaloku nje uthabathe lo mmiselo endiwuthethileyo kwithuba eligqithileyo awunakukhe wamkele.
We are here to do everything that we can for you, to help you. I'm only a witness. I'm only an electioneer.
Silapha ukwenza yonke into esinakho siyenze ukunceda wena. Ndilingqina nje.
As we have in Louisville now, the Democrat convention of Kentucky, that they're building the platform for their man to be elected.
Njengoko sinayo eLouisville ngoku iDemocratic Convention yaseKentucky ibakhele umntu wabo iqonga ukuba onyulwe.
I'm also building a platform for my Lord.
Nam ndakhela iqonga inkosi yam.
Won't you receive him tonight as your own?
Akunakho umamkele yena ngobusuku njengowakho.
With our heads bowed and our hearts also in this moment.
Ngentloko zethu ziqutyudiwe nentliziyo zethu ngokunjalo ngelithuba.
Would you just raise your hands and say to God, not to me, I'm just a man.
Ungaphakamisa nje isandla sakho kwaye uthi kuThixo, hayi mna ndingumntu nje.
Raise your hands to God, say, God, be merciful to me. I truly want all these things that I've heard about.
Phakamisela isandla sakho kuThixo uthi, Thixo iba nenceba kum, ndizifuna ngenene zonke ezi zinto endithe ndeva ngazo.
I want to go beyond the camp. I don't care what anyone says.
Ndifuna ukuphumela ngaphaya kweminqoba, andikhathali nokuba nawuphi uthini.
God bless you. My, the hands of the hands.
UThixo akusikelele, bethu kwizandla, kwizandla.
I want to go without the camp.
Ndifuna ukuya ngaphandle kweminqoba.
No matter what it costs me, I'll take my cross and bear it every day.
Nokuba indixabisa ntoni, ndiyakuthabatha umnqamlezo wam kwaye ndiwuthwale mihla yonke.
I'll go beyond the camp.
Ndiyakuphumela ngapha kweminqoba.
What people say about me, I want to follow him outside the camp. I'm ready to go.
Akukhathaliseki nokuba abantu bathini malunga nam, ndifuna ukulandela yena ngaphandle kweminqoba, ndikulungele ukuhamba.
Heavenly Father, you've seen those hands, maybe 100 people or more in the building raised up their hands.
Bawasezulwini uyazibona ezo zandla mhlawumbe amakhulu abantu okanye ngaphezulu esakhiweni bephakamise izandla zabo.
Lord, there's something near them now, some other person, the person of Christ, the invisible to the natural eye, and has caused them to make a decision.
Nkosi, kukho nto ithile esondeleyo kubo ngoku, omnye umntu, umntu kaKristu ongabonakaliyo kwiliso lenyama kwaye babangele ukuba benze isigqibo.
In their own life, they know as they look into a mirror, they see there's something missing.
Ebomini babo bayazi njengoko bejonge esipilini bayabona ukuba kukho into ephosakeleyo.
And they want their lives to be shaped according to the promise of God, and they've raised their hands with deep sincerity.
Kwaye bafuna ubomi babo bubunjwe ngokwesithembiso sikaThixo kwaye baphakamise izandla zabo ngokunyaniseka okunzulu.
Help them, Lord, to the great door tonight, to the sheepfold.
Mancede Nkosi ubase kwisango elikhulu ngobu busuku kwisibaya sezimvu.
May they come in sweetly and humbly, granted.
Banga bangeza ngokumnandi nokuthobeka siphe oko.
They're yours, Lord, deal with them.
Kabakho Nkosi qubisana nabo.
Now they could not have made that decision, they could not have raised their hand without a supernatural something.
Ngoku bebengenakho ukwenza esasigqibo, bebengenakho ukuphakamisa isandla sabo ngaphandle kwento engaphezu kwendalo.
It shows there's a life there somewhere.
Ibonakalisa kukho ubomi phaya ndaweni ithile.
For according to science, gravitation would hold our hands down.
Ngokuba ngokwenzululwazi udonso lomhlaba liyakugcina izandla zethu ezantsi.
But there was something that struck their mind that made them defy the law of gravitation and put up their hands towards the maker that brought them.
Kodwa bekukho into ethile ethe yabetha ingqondo yabo ebenza badele umthetho odonso mhlaba baze baphakamisela izandla zabo kumdali obazisileyo.
Yes. I want to go all the way. I want to go beyond the camp tonight.
Ewe, ndifuna ukwenza ngokuzinikela. Ndifuna ukuphumela ngaphandle kweminqoba ngobusuku.
Lord, the pool is ready.
Nkosi, iqula lilungile.
For the first move after repentance, then being baptized, and I promise to receive the Holy Ghost.
Intshukumo yokuqala, emva kwenguquko, emva koko kubhaptizwe, kwaye idinga lokwamkela umoya oyingcwele.
And this last day is a calling back to the original faith, the original prescription.
Kulo mhla wokugqibela ubizela emva kwisiqalelo sokholo, ummiselo wasekuqalekeni.
We see too many people away from Christ dying under these other man-made prescriptions.
Sibona abantu abaninzi besimka kuKristu besifa phansi kwale mimiselo yenziwe ngabantu.
They may be ever so good in their denomination, but Lord, I want your prescription.
Ingaba ilungile kumahlelo abo, kodwa Nkosi ndifuna ummiselo wakho.
You are our doctor.
Ungugqirha wethu.
There is a doctor. There's balm in Gilead.
Ukhona ugqirha, akhona amafutha aqholiweyo eGilead.
There's a physician here tonight to heal every sin-sick soul, to heal every physical being.
Kukho umnyangi apha ngobu busuku ukuba aphilise wonke umphefumlo ogula sisono, aphilise sonke isiqu senyama.
Great doctor of all times, great creator of the heavens and earth, come now, will you among us?
and speak to us in the name of Jesus Christ.
Qirha elikhulu lawo onke amaxesha mdali omkhulu wamazulu nomhlaba yiza ngoku akunakho phakathi kwethu uze uthethe nathi egameni lika Yesu Kristu.
While each one prays in their heart, Lord Jesus, help me now.
Ngelixa ngamnye ethandaza entliziyweni zabo, Nkosi Yesu, ndincede ngoku.
And if you've never been baptized, then you're convinced I haven't preached on baptism.
Kwaye ukuba zange wabhaptizwa, kwaye wanelisiwe, andikhange nishumayele ngobhaptizo.
But you're convinced that you should be baptized. In Christian baptism, the only way that any Christian...
Kodwa wanelisiwe, ukuba ufanele ubhaptizwe, kubhaptizo lobuKristu, kuphela kwendlela na uphi umKristu.
What if you come up there baptized in some other way?
Kungathini ukuba unganyukela uye apha ubhaptizwe ngenye indlela?
And the same Jesus has said, who will take one word or add one word, the same will be taken out of his part of the book of life.
Kwaye kwa uYesu wathi, lowo yakususa ilizwi libe linye, okanye ongeze ilizwi libe linye, kwa lowo yakususwa indawo yakhe kwincwadi yobomi.
Jesus said that.
UYesu wakutsho oko.
And he said all scriptures is inspired and must be fulfilled.
Kwaye wathi zonke izibhalo ziphefumulelwe kwaye kufanele zizaliseke.
Now you know different. What will you do about it?
Ngoku uyazi umohluko uyakwenza ntoni malunga nawo.
If you've only had a sensation or something.
Ukuba nje ube nemizwa okanye into ethile.
I believe in sensations.
Ndiyakholelwa kwimizwa.
If you've only danced in the spirit, spoken tongues, I believe in that too.
Ukuba ungqunqe ukumoya, wathetha ngelwimi, ndiyakholelwa koko nam.
But if that's all the farther and your spirit in you tells you not to follow the word when you know it's right, there's something wrong with that spirit.
Kodwa ukuba kuko konke okupheleleyo, kwaye umoya wakho ngaphakathi kuwe, ukuxelela ukuba ungalilandeli ilizwi xa usazi ukuba lilungile. Kuko into ethile ngalunganga kunye nala moya.
It isn't the Holy Spirit. It can't be.
Asingomoya oyingcwele. Ayinakuba njalo.
See, it would identify its own word, you know that.
Yabona, iyakuchaza ilizwi elilelayo, uyayazi loo nto.
You can make ready and come now while we're praying.
Ungalungiselela ukuza ngoku ngelixa sithandazayo.
Jesus of Nazareth, come close now and speak to every heart.
Yesu wase Nazarete, sondela ngoku, kwaye uthethe kwintliziyo yonke.
I commit them to you.
Ndibanikela kuwe.
May they be all these hands or trophies of the message, Lord, from you, and your great august presence is with us now.
Banga, zonke zizandla, zizithaba zomyalezo, Nkosi, zisuka kuwe, kunye nendili yakho enkulu, ekhoyo phakathi kwethu ngoku.
Any man that's sensitive to the Spirit can tell that you're here. This great feeling of sacredness.
Wonke umntu onovakalelo kumoya angaxela ukuba ulapha okokuvakalelwa kukhulu kokundiliseka.
Grant it, Lord, just now, in the name of Jesus Christ.
Siphe oko Nkosi kanye ngoku egameni lika Yesu Kristu.
Now with our heads bowed.
Ngoku ngentloko zethu ziqutyudiwe.
If there's a man here that would want to be baptized in the name of Jesus Christ.
Ukuba kukho umuntu apha ongathanda kubhaptizwa egameni lika Yesu Kristu.
Want to repent, want to seek the baptism of the Spirit.
Ufuna ukuguquka, ufuna ukufuna ubhaptizo lomoya.
There's a room open to my left. Women to the right.
Kukho igumbi elivuliweyo ekhohlo lam, abafazi ekunene.
There'll be someone in there to instruct you.
Kuya kubakho umntu uthile phakathi phaya ukuba kunike imiyalelo.
There's baptismal gowns waiting, everything.
Kukho idyasi zokubhaptiza, zilindile, yonke into.
Now while we keep our heads bowed, singing.
Ngoku ngelixa sigcine intloko zethu ziqutyudiwe, sicula.
My Savior.
Siyakudibana nani.